Ngiyabonga kakhulu, sanibonani kusihlwa bangani. Ngiyajabula kuba lapha kusihlwa nje, sithokothela ukuchawulana lokuncane nenhlanganyelo nemngani wami lomdzala umnakethu GH Brown. Angaze ngimbone eminyakeni. Ungilomunye wabalingani bami, bami bekuqala base-Arkansas ngesikhathi sise 505 Stalade iVictor lapho. Ngiyakhumbula umnakethu Brown ebusuku lothathe endase ekamelweni lelingaphansi ngemhlane wakhe akhansa emhlane wakhe neyakhe walahlekelwa ingcondo yakhe futhi yena simo lesibikabi. Ngamuva ngamthola ngale ngaseJonesboro nzawanathite aphilile engcondweni nemiyeni wakhe baphile nje saka ngangoba angakhona. Umnakethu usanza kuhlangana nami lapha, wavele nje wachawula sandla sakhe, bekakhuluma ngekuba senzaweni letside. Umkakhe bekanesifo selibilo, ngiyakholwa, emphinjeni wakhe, waphiliswa emhlanganweni, usasolo aphilisiwe. Nkulunkulu yamangalisa, akamangalisi na, siyabonga kakhulu ngalokho. Sifanele sibe lesingibo, bantu labajabule kakhulu emhlabeni. Bantu bankulunkulu kungakhathateki ngendlela lesingakwesabi ngayo kufa. Niyati Kristu wanqoba yonke into, ngisho nekufa, ngisho kwesaba kufa. Ya, oh kufa, luphi luthonsi lwakho na? Thuna, kuphi kunqoba kwakho na? Kodwa akabongwe nkulunkulu losinika kunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Simthanda kanjani ngaloko? Lo thathe lomncane lovela eFlorida, ngiyakholwa. Wathi noma nzawana tsite lapha, lo hlabele lelo culo. Phansi avela enkathi emlweni yakhe. Lelo liculo lami lengilithandzako, lelibhalwe ngumngani wethu, umnakethu Booth Clipon. Ngicabanga ukuthi impela liveta bunkulunkulu bakhe lobukhulu namuhla. Ngelusuku bantu labetama kumenda ngalo umprofeti nje, noma umholi lo tsite. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuveta lokho langiko. Futhi ngilithanda sibili lelo culo. Manje niyati futhi ngakho ingcenye lembi ngaletinto leti. Lemihlangano ayisiyo lemithenga lokwenela. Sifanele sihlangane nje lomunye nalomunye. Futhi sithi hallo bese ke sifanele sihambe futhi. Kodwa impela ngibuke embili ekuteni landasi. Ngitonitshela indlo letsite lencane. Angakusho lokho kuninika luhala nje kusihlwa. Ngami nginalelo bhakede latiliga wemabele lelo bhele lelincane lelangena kulo. Kodwa lomunye kusihlwa ungibhadele. Bangithumelele lijeke latiliga wemabele. Ngiyabonga futhi ngizobona ukuthi leli bhele alidi kulelo. Ngitocela umkami angibhakele lipani lemabhiskit. Futhi ngitoba kahle. Yebo mnumzane, ngiwathanda sibili emabele. Billy indvodzana yami usanda kungitshela nje wathi babe bakuthathele umnikelo wesihle. Ngamtshela lo mshumayeli ukuthi bengingakufuni lokho. Niyabona, angedeli lokho bantu. Ngidele kuto nesida. Kutama kukwenda. Kodwa ayikho indlela kimi ukuthi ngiwubuyisele emuva. Futhi uma noma ngibani lo wathi noma ngibani lapha lokabi mbamba, lo munye umuntu wesifazane lo ngumfelakati. Noma lokutsite lonako ngako ngiyabonga kakhulu niyathi libhayibheli lathi lokho lenikwende kulabancane ngimi loyo walaba labancane nikwende kimi futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utonibusisa ngalokho nekuthi utokwenda ngiyanitshela uma angekho umuntu olohlupheka kakhulu kuthatha ngitowufaka emsebentini wetithunywa tenkolo emasimini angephandle ngiyakhona cobo lwami kude ngathi usetshendiswe kahle futhi ngako ke utama kuletha lomlayeto lomangalisako wemusa waNkulunkulu lelethwe kithi kulethe insuku lethi tekugcina umlayeto lokwendlula konke lengathi ukuthi uletha kanjani futhi ngumlayeto lofanako lengushumayele eminyakeni leminingi lendlula angaze ngehluke kuko ngeli injili ngoba ungeke kube bengakwenda bengiyophuma eBhayibhelini. Niyabona na, ngako uvela eBhayibhelini. Futhi ngikholwa ukuthi ekuqaleni bekakhona livi. Nalivi bekanguNkulunkulu. Nalivi bekanguNkulunkulu. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. Futhi emaHebheru 13:8 athi unguye itolo namhla naphakathi. Ngiyakukholwa lokho. Manje bengikhuluma nani namuhla emini emlayetweni welivangeli bengithokotile kubona umnakethu Tracy Butler lapha nalo yamnakethu ngalapha. Futhi mine, futhi niyati kuthi ngitivela kanjani kuma lapha na. Ngithi nje kuthi phoqelela ngisuke kuloko kushumayela kusihlwa. Ngenxa yabo bonke labafundisi labakahle ngekuba lapha. Ngako ngitokhuluma nje kancane ngenkosi Jesu. kusakhe sambulo lesikolo sakhe namuhla nangemandla akhe kuphilisa labagulako nendvodzana yami ite ngalapha esikhashaneni lesendlulile futhi iniketa emakhade kukhulekelwa lathide futhi sifuna kukhulekela labagulako kusihlwa futhi ninendvodza lapha lengashumayela livangeli bona bakwendile lonke leliviki futhi ngilapha kutama kwenda ingcenye yakami kukhombisa kubonga kwami nekwethembeka kwenu kuJesu Kristu ngekukhulekela labagulako futhi manje ngaphambi kokuthi sivule le ncwadi asikhulume nemcalisi wale ncwadi ngesikhathini lesithide lesendlulile kwakunendvodza leyathi kimi bengikhuluma ngesifundo lesithide ebhayibhelini futhi kwakusifundo lesijule kakhulu lesinekungavumelani lokunengingaso nangelogosi nakanjalo njalo futhi wangibuka futhi nganginemnakethu Jack Moore futhi sasita sehla ngeCross Lake eShreveport eLouisiana nalendvodza yangibuka yase ithi awulati nje iBhayibheli lakho ngathi kodwa ngiyamathi kahle kakhulu umcambi futhi ngiqinisekile uma ngimthanda futhi ngimatile kahle impela utokwembula livi lakhe kimi.
Let's speak to the author now as we bow our heads.
Ngako asikhulume nemcalisi manje sisakhothamisa tinhlokothe. Manje sisathula. Futhi sikhumbule enhlitweni yethu manje ngabe sikhona yini sicelo kusihlwa emkhatsini wethu. Kuthi utofuna uNkulunkulu asikhumbule. Kuthi ukhulekela lendvo letsite. Mhlawumbe lothandzekako ukuthi akuKristu kusihlwa. Mhlawumbe lothite ukuthi aphiliswe noma lesinye sicelo na. Sibambe engcondweni yakho futhi uphakamisele itandla takho kuNkulunkulu uthi Nkosi khumbula sicelo sami ngiso sonke yonke indzawo live lelidzinge kangaka pho Nkosi Jesu sitha sisondzela kuwe kulelo gama lelenele konke sathi lokhu kuthi sethenjiswe ukuthi imikhuleko yethu itoviwa wathi lokho lenikucela egameni lami nitophiwa kona futhi siletha tonke leticelo leti kusihlwa etulu embikwe sihlalo sebukhosi lesimhlophe semaphareli lapho umhlatshelo lonengadi ubekwe khona. Lothethelela tonke tono tethu futhi aphilise konke ukugula kwethu futhi sibonga kakhulu kuwe kusihlwa ngaleli thuba lelihle kakhulu lesinalo nangelivi laNkulunkulu lelingeke lehluleke. Naloku nje emazulu nemhlaba kwendlula live lingeke lehluleke futhi live linguNkulunkulu futhi wethembisile ukuthi utokuva futhi aphendule ticelo tethu manje sicinisekile ukuthi siyakuthola lesikucelako nesandla sami siphakeme naso Nkosi phendvula kusihlwa ticelo tethu sifuna ukubonga ngaloko lobengiko kithi kule ngcunguthela lena emuva phansi empilweni futhi siyakubonga futhi ngaloko longiko kithi kuthi ube sesikhathini lesitako futhi eaweni lekufa kwethu uma ulibala siyathi kuthi utoba ngumkhumbi lomdzala waseSiyoni uyoba timbiko letimanyatelako uyoba inganyeti yekusa lekhanyisa sigothi selithontile kufa uyoba nguye lotosithwala asiwelise umfula singene kulelo live lelikhulu lesethenjisiwe senelisekile ngaloko Nkosi kusihlwa lohleti emkhatsini wethu yindvodza lempunga nalegobile seyigugile futhi eminyakeni leminingi lendlula ngesikhathi sengumfana losoni bekeme emakhoneni esitaladi futhi alwa kulwa lokuhle kwekukholwa alwela wona kanye lomlayeto lesitama kulwela kusihlwa. Babe nkulunkulu siyabonga ukuthi lawa indoda asaphila njengebufakazi balokukholwa lokukhulu lokwake kwethulelwa labangcwele kwangathi singake silwele kona futhi sethembeke endzaweni yethu yemsebenzi aze Jesu abuye. Manje sicela wena ukuthi ubusise lamavi lesiwafundzako naloko lesikushoko kusihlwa kwangathi lingawela emhlabathini lovunzile lotoveta inkonzo kuthi angeke sibe khona soni sinye kulesakhiwo lesitosuka lapha lesingeke sisinziswe kwangathi wonke umuntu logulako angaphiliswa kwangathi kungethe kwabakhona ngisho namunye umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu ekupheleni kwalenkonzo ngiyathi kuthi leyo indzaba lenkulu lema embikweni. Kodwa wena washo evangelini lakho ngekusho kwaMarko Longcwele 11:22. Uma uthi kulenzaba cubuleka futhi ungangabathi emsitweni yakho. Kodwa ukholwe ukuthi lo lokushito kutofezeka, utoba nako lokushito. Manje siyakukholwa lokho. Wena wathi uma umile ukhuleka, kholwa, thethelela, futhi sikhulekela ukuthi utosethelela tiphambe kwethu. Njengoba nathi sibathethelele labo labasonile thina. Kuthi kungabikho lutho loluvimba imikhuleko yethu ukuthi iphendvulwe. Kuthi Nkosi, kwangathi uma kwendeka ukuthi singaphindze sibonane kanjena kulomunye umhlangano, mhlawumbe umnyaka kusukela manje noma kungaba kunini. Siyathi ukuthi kutofika umhlangano lomkhulu munye. Sonke sitoba lapho futhi lokho sidlo sakusihlwa semshado. Oh Nkulunkulu, kwangathi kungethe kwaba khona ngisho namunye wethu lo lahlekako ngaleso sikhathi. Kude kube nguleso sikhathi sigcine sinempilo futhi sijabulile ukuthi sikukhonde egameni la Jesu Kristu siyakucela. Amen. Manje kukhulekela labagulako. Ah, angikweshi ekushumayeleni njengoba ngishito kulugobo lolwehlukile, umoya lofanako, umgudu lowehlukile nje lohamba wendlule kuwo. Futhi manje ngifuna kufunda ingxenye lejwayelekile yembhalo nemibhalo lembhalwa lapha lengithanza kuthathisela kuyo ngaphambi nje kwekuthi sibite line lalabakhulekelwako. Futhi ngiyathi kuyashisa futhi angifuni kunihlalisa sikhathi lesidze. Futhi ngiyathi kuvalwa kwemhlangano liviki lelikhulu kakhulu nekuthi nigcwele kangakanani manje. Futhi nibuyela ekhaya kuyoba nesikhathi lesihle kakhulu. Angifuni kuya ekhaya kuthi nje ngibe nesikhathi lesihle kujabulela tibusiso tankulunkulu. Kodwa yani ekhaya kuyothatha loko lokufundzile bese ukwendlulisela kulomunye umuntu. Futhi kwangathi bantwana balo mhlangano lodelwe kabusha kulomhlangano emnyakeni lotako angaletha abatukulu lababa ukhokho wakhokho wakhokho ete nabo. Lokusho ukuthi uzuze lomunye nabo bazuza lomunye nabo bazuza lomunye futhi futhi bazuzela lomunye umuntu enkosini. Manje asivule kusihlwa kuMarko Longcwele sahluko selishumi nabili futhi ngifuna kucala kufunda evesini lemashumi lamathathu nesiphohlongo lalongcwele laMarko Longcwele welishumi nakubili. Ngifunda ngehle nelivesi lemashumi lamane nakubili nalo futhi ngalokho ejwayelekile njengoba kungumkhuba tikhathi letinenge siyasukuma uma sifunda livi laNkulunkulu. Kodwa ngekuthi nigcwele nswiki usihlwa sitokuyekela lokho futhi nje sihlale ngenhlonipho yekuthi thoba futhi silalele livi. Uma uneliBhayibheli ngilandzele lapho ngisafunda. Kwase kuphendvula labathite kubabhali nebafarisi bathi Nkosi, sithanda kubona sibonakaliso lesentiwa nguwe. Kodwa waphendvula wathi kubo, situkulwane lesibi nalesiphingako sifuna sibonakaliso futhi akuyuba khona sibonakaliso lesiniketwa sona kodwa sibonakaliso saJona umprofeti. Ngoba njengaloko Jona bekasesiswini sebukhoma tinsuku letintsathu nebusuku lobutsathu kanjalo nendlotsana yemuntu iyoba senhlitiyweni yemhlaba tinsuku letintsathu nebusuku lobutsathu. Bantu baseNiniva bayosukuma ekwahlulelweni kanye nalesitukulwane lesi futhi basilahle ngoba baphenduka ngekushumayela kwaJona. Futhi bukani lapha kukhona lomkhulu kunaJona. Indlovukazi yaseNingizimu iyosukuma ekwahlulelweni nalesitukulwane lesi futhi itosilahla ngoba yavela emikhawulweni yemhlaba itokuva uhlakanipha kwaSolomon. Futhi bukani lomkhulu kunaSolomon ukhona lapha. Ngingahle ngisebenzise lokhu kube sihloko. Lomkhulu kunaSolomon ukhona lapha. Uma sifunda tingcenye letingemvado embhalo letendvulela lona, sithola kutsi kuchumana naloko besikusho itolo kusihlwa. Ngesikhathi Kristu efika emhlabeni weta kubakhe lucobo nebakhe lucobo abamemukelanga.
Jews were instructed by the scriptures of what
nalawo majuda ayalwa imibhalo kuthi hloboluni lwesimilo mesiya layobangiso. futhi Mesiya bekatoba ngumprofeti ngekwemithetho yabo. Mose wathi, inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofeti lo njengami. Nakuye bantu bayonamathela, futhi uma bangeke bamuve, bayoncunywa kubantu. Niyabona, umbhalo awushikwa samnyaka ungenaluphawu, lolungumncamlajucu, kude sathi ukuthi awalini lesiphila kulo. Ngisho nakuMathewu longcwele wemashumi lamabili nakune, Jesu akhuluma ngesikhathi sekugcina wathi, manje funzani umfanekiso wemkhiwa. Sikhathi sini lawa la kungayuba khona litshe linye lelishiywa etikwalelinye lale sakhiwo na? Yini sibonakaliso sekubuya kwakho nekuphela kwemhlaba na? Futhi waphendvula yonke lemibuto lemithathu. Ikhathi letinengi bantu bayibeka yonke yomithathu njengembuto munye. Kodwa bambuta imibuto lemithathu, waphendvula leyo mibuto lemithathu. Kodwa uniketa ngalapho sibonakaliso, ngoba emaJuda afuna sibonakaliso. Futhi kungani bafune tibonakaliso na? Kungoba bebamenyiwe kuthi bende njalo. LiJuda belihlala likholelwa kulokhu ngetulu kwemvelo. Ngisho nangaphambi kwemthetho, kuthi ngesikhathi kunemphuphi noma umprofeti loniketa umlayeto lowawungaconzakali kancanyana, noma bebangakaciniseki kakhulu ngawo, bebanendlela yokuthola ukuthi ngabe lowo mlayeto bewucinisile yini noma cha, bathathe lo mphuphi noma umprofeti behlele ethempelini lapho i-Urim Thumim. Kwakusivikelo sesifuba lesasilenga noma sasisetibeleni ta-Aaron. Loko kwakumelele tonke tiveta ka-Israyeli. Nalo mprofeti waprofeta noma umphuphi akhulume liphupho lakhe. Kuthi akunandzaba kuthi lalibukeka lingiko sibili kanjani. Uma lelo phupho noma leso siprofeto sasingabonakalisi kukhanya lokungethulu kwemvelo, lokuthi kuba sibumbatha njengemushi kwenkosazana ngethulu kwalokho, lo wawubitwa nge-Urim Thumim, lo mlayeto wawenqatshwa. Kwemvelo kumele kuphendvule ngalokungethulu kwemvelo, nalokungethulu kwemvelo kufanele kuphendvule ngekwemvelo. Ngakho-ke ethesamentini lelidzala, i-Urim Thumim kwakukuhlolwa kuthi ngabe la mavi bekacinisile yini noma cha. Loko kwakungaphansi kwebupristi bebulevi. Kodwa uNkulunkulu akazange asishiye ngaphandle kwe-Urim Thumim, ngoba livi lakhe kusihlwa liyi-Urim Thumim. Akunandzaba kuthi lo mlayeto uvakala kahle kanjani noma liphupho livakala kahle kangakanani. Noko uma kungamanyati ku-Urim Thumim livi laNkulunkulu, ekululekeni kwami uyekele kanjalo, ngoba uNkulunkulu akafakazi. Ngoba le ncwadi isambulo lesiphelele saJesu Kristu. Manje Jesu bekasafikile futhi bekende kona kanye nje njengoba imibhalo yathi uyokwenda. Futhi ngesikhathi umphostoli Petro, njengoba sikhulumile itolo kusihlwa, ayalwa nguyise bothishela kuthi kuyoba khona kuvuka kwaMesiya, nekuthi lo Mesiya uyoba ngumprofeti. Manje iminyaka lengemakhulu lamane kusukela kwaba nguMalakhi bebangenabaprofeti. Kuthi naye indvodza lethi uma ihamba yenyuka ingakagcoki lokwehlukile, hhayi njengemphristi longisaziwako noma umfundisi, kodwa indvodza nje phaca. Kuthi bekangeke amati lo Mesiya ngekuthi bekagcoke kanjani, kodwa bebayomati ngekuphila lokwakukuye. Kuthi ngesikhathi Jesu ambuka wase uthi, ligama lakho unguSimoni, futhi uyindvodzana yaJonasi. Khona-ke lo mpostoli bekasalungele kutinikela ngenxa yokuthi wathi kuthi Jesu bekangamati. Akusiko kuphela kuthi wamati, kodwa bekamati neyise futhi. Ngakho-ke wathi kuthi leso kwakusibonakaliso saMesiya. Salandzela naFiliphu futhi kuthi athole uNathanayeli, wamletha ngakhona lokukuthi beka yindvodza lelukhulu lefunze kakhulu embhalweni. Sithola kuthi mhlawumbe Filipu wamfundzisa emgwacweni ngale lokwakwendekile, kodwa ngesikhathi efika kuye wambida wathi, Buka umIsrayeli lokungekho nkohliso kuye. Wathi, wena ungathi nini rabi na? Wathi, ngaphambi kokuthi Philip akubide ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla ngikubonile. Futhi wathi, rabi, uyindodana kaNkulunkulu, inkosi yakaIsrayeli. Bese-ke esiveni seMasamariya, lapho lona wesifazane lomncane eSikhari, kuthi kanjani yena asesimeni sakhe njengowesifazane lodume kabi. Kodwa ngesikhathi lobo kukhanya kwelivangeli kusabalala endleleni yakhe, futhi wamtshela ngesono sakhe nekuthi bekendene, wathi, mnumzane, unguye, ufanele kuba ngumprofeti, futhi siyayalwa, futhi siyathi ukuthi uma Mesiya efika, uyositshela into. Leso kwakusibonakaliso saMesiya. Khona-ke, safunza ukuthi akasendanga leso sibonakaliso embikwe betive, kodwa kwaprofethwa ukuthi kuyokwendiwa lapha etinsukwini tekugcina ngamoya lwengcwele, futhi kusihlambalata angeke kuthethelelwe, njengoba athi kuyoba njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma. Ngesikhathi sithola ukuthi kumelelwa kwaNkulunkulu kumuntu, sidalwa lesingumuntu, lodla inyama yenkomo noma lithole njalo, futhi wanatha lubisi loluvela enkomatini, futhi udla singwa, futhi wambita ngaElohim, uNkulunkulu lomkhulu, uMdali. uNkulunkulu waba inyama esimeni saJesu Kristu, futhi namuhla usebandleni lakhe esimeni samoya lwengcwele, usasolo anguNkulunkulu. Nalowo muntu enyameni amelelwe esikhathini sekugcina ngaphambi kokuthi umhlaba webetive ushiswe ngemlilo. Kuthi uNkulunkulu bekatoba senyameni yemuntu enda into lefanako kuthi qinisekisa yena lucobo kubetive. Kuthi simbonile eta emkhathini wethu itolo ebusuku kuthi enda leyo nto. Ngako manje Jesu bekathethisa labantu laba kusihlwa ngenxa yekungakholwa kwabo, ngoba bebafanele bafundziswe ngekwemibhalo. Kodwa emasiko elusuku bekadonse bantu besuka eBhayibhelini umbhalo. Jesu wathi, nine ngemasiko enu niyende lide imiyalo yaNkulunkulu. Futhi ngiyatibuta kusihlwa, uma bekangema ethi kwalomhlaba wase-United States, kuthi bekangeke yini asho into lefanako kulabaningi kusihlwa? Ngemasiko emuntu nithethe imiyalo yaNkulunkulu futhi nayenda yangabi namsebenti. Ngekushumayela lokho tinsuku nje temimangaliso selwendlulile nakanjalo njalo, njengoba benda banesimo sekumesaba Nkulunkulu, kuthi umprofethi wathi siyoba khona etinsukwini tekugcina, kepha emandla ako bawaphika. Siyathola kuloku kuthi bekabasola ngoba bebaphocelelekile kuthi babuke tibonakaliso futhi bakholwe tibonakaliso. Noa ubanika sibonakaliso. Nkulunkulu sonke sikhathi kuwo wonke umnyaka bekasebentana nemuntu ngetibonakaliso, ngoba ungetulu kwemvelo. Futhi lapho uNkulunkulu longetulu kwemvelo akhona, kubophelelekile kuthi kube netintfo letingetulu kwemvelo letentekako. Khona-ke siyathola etinsukwini taNowa, labo labawukholwa umlayeto wakhe futhi bangena wasinziswa, nalabo labencaba umlayeto wakhe babhubha. Ubanika sibonakaliso sekwakha umkhumbi. Etinsukwini taMozisi, uNkulunkulu ukhuluma ngetindzebe temuntfu, bekangabita timphungane emazeze ticoco avale emazulu, akwende kube mnyama ngemprofethi lobekacinisekiswe mbamba. Labo labakholwa futhi baphuma eGibhithe bawela lilayini lelehlukanisako lelwandle lolubomvu, wasinziswa. Labo lebe bakulololunye luhlangothi babhubha. Kuthi Jesu bekabatshela, bambita ngaBhelizebuli, basho ukuthi bekafunza umcondo webantu noma lalabanye namuhla, ngabe bathi kukufunza ingcondo. Kodwa noma ngimuphi umuntu lokhaliphile wathi kahle hle ngekufunza ingcondo, uyathi ukuthi letinto lesitibonako atikwathi kuba kufunza ingcondo. Ngalelinye lilanga eTucson bekunemnakethu lomncane loyibhaptisi, futhi waphuma aletha Rebecca lomncane ekhaya avela esikolweni aphethe tincwadzi takhe futhi waya emhlanganweni. Ubita uyise sithunywa senkolo endase Mexico indoda lelungile umlingani wa Billy Graham futhi wathi babe shesha ute ekhaya ngalokukhulu kushesha siwabonile amandla enkosi Jesu abonakaliswa wathi ndothana yini indzaba ngawe na wambita ebangeni lelitse futhi washo ukuthi kwendekene wathi lokho kungabonakala kunoma ngumuphi umcimbi loshiphile wembukiso nalensizwa ihleti lapho umzuzu yathi Babe ngiyakuthanda beungibabe wami futhi utame ukungikhulisa ngalokungiko kodwa angathi noma besingaswisha iswishi ibiyele emuva esikhatsini kuthi Jesu waseNazaretha wende into lefanako edingwini taseGalile uma beungathanda kuthi ukubide ngemcimbi loshiphile wembukiso lendlotha yashiya sikhundla sayo semsebenzi futhi yefika futhi yeneliseka Niyabona Jesu beketama kubatshela kuthi uma ningenzi imisebenzi yababe wami khona ke ningangikholwa ngubani kini longangilahla ngesono lokungakholwa na uma ningakawagcwalisi onke emavi labhalwa ngami khona ke ungakhomba umuno wakho kimi kodwa ngende kona kanye nje lokho umbhalo lowathi ngiyokwenda oh kube libandla kuphela belingathatha leso sinqumo okusihlwa njengalomelele Jesu Kristu futhi lithi sishoda kuphi na uNkulunkulu ngifuna kuphila ngize ngibone lusuku libandla la Jesu Kristu lelingaba ngiko ngenhloso nenhlitiyo nemtimba lime emandleni lagcotshiwe lagcwele amoya loyingcwele kwenda nekusebenta njengoba Jesu Kristu enda naNkulunkulu kubo futhi manje uqala kubiyela emuva futhi abathethise bebathi kuthi uNkulunkulu kuto tonke titukulwane uthumela tipho futhi uma uNkulunkulu athumela sipho emhlabeni futhi saliwe leso sive noma leso situkulwane singena ekwahlulelweni futhi uma uNkulunkulu athumela sipho futhi semukelwe leso situkulwane sibusisiwe bengicabanga kusihlwa njengoba bengita ngalapha ngicabanga ngaloku kuthi bekungaba njani kube yonke iAmerica kusihlwa ikholwe sipho saNkulunkulu lesisemukele na Jesu lapha ususela esikhatsini sa Jonas noma Jonah kungiloko impela lokungiko futhi bantu labanengi bamlahla ngelicala Jonah futhi bathi Jonah bekayi wena uthi beka nguJonah wenda loku lokwa ngoba Jonah sicabanga ukuthi waphuma enzandweni yenkosi Kodwa ake ngitame kulungisisa lokho kusihlwa. LiBhayibheli lathi tinyathelo talabalungile tilawulwa yinkosi. Ngaletinye tikhathi usenda izinto letiphambene kakhulu naloko lesikucabangako. Kodwa sihlala njalo uma silandzela kuhola kwamoya, sihlala njalo sisenzandweni yakhe. uNkulunkulu wenda lokho lafuna kukwenda. Wavusa Farao ngenhloso lefanako, futhi wabida. Wathi bekamthanda Jakobe futhi wamtonza Esau. Ngaphambi kokuthi bake batale manje inhloso yaNkulunkulu ifanele igcwaliseke ngabe umbumbi noma lukumba lungasho yini kumbumbi njengoba sithola kuba seRoma 8 na 9
Watch we find here
Bukusisani siyathola lapha kuthi Jonah wayalwa uNkulunkulu kuthi ehlele eNiniva kuyoshumayela nekusho kuthi emkhathini wetinsuku letingemashumi lamane lelo dolopha laliyobhuka Ngoba iNiniva kwakulidolobha lelikhulu leligcwele sono livele mahedeni. Bebakhonda thithiko, bebangiso, umsebenzi wabo wawuhlala ukudweba ngoba bebangaselugwini lwelwandle. Nemsebenzi wabo wawukudweba. Futhi Jona esikhundleni sekuthatha umkhumbi. Futhi mhlawumbe lomkhumbi wawungaphumi nje ngaleso sikhathi. Kodwa wathatha umkhumbi loya eThashishi. Futhi siyathola futhi siyayiconza lenkathathu Jona langena kuyo ngephandle lapho elwandle. Ngikholwa ukuthi konke lokho lokwakugcotshwe nguNkulunkulu. Lwandle lwathikameteka naJona wathi bophani tandla tami futhi ningiphonse ngale kwalomkhumbi. Uthi uNkulunkulu bekanenhlanzi lelungisiwe njengoba siyibita ngemkhoma nekugwinya umprofeti Eminyakeni lembalwa lendlulile ngangise Louisville eKentucky bebanemkhoma emathambo aloyo etikwe stimela futhi lo Ricky lomncane emelapho netibuke takhe etikwe mpumulo yakhe futhi kwabonakala anemfundo lengetulu kwendlula kuhlakanipha bekanako kukulawula beketama kuchaza ngalomkhoma.
He said, you know, the old legend of the Bible.
Wathi uyathi lenganekwane lenzala yelibhayibheli kuthi umkhoma wagwinya Jona. Wathi leyo inganekwane nje. Wathi ngoba uyabona kwakulukhulu ukuthi uphonse ibhola ekumideni kwawo. Bewumncane kakhulu futhi bewungeke ukhone kugwinya umuntu. Lokho nje bekukukhulu kakhulu kimi ukuthi ngikumele. Ngathi kuye ngathi mnumzane. Ngifuna ukuconzisa lokho. Wathi yini leyo? Ngase ngithi uyabona angahle lo mkhoma ungahle kube wawungeke ukhone kumgwinya. Kodwa iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu walungisa inhlanzi yayakhiwe ngendlela lekhethekile. uNkulunkulu wayinda yaba inkulu ngalokwenela ukuthi imgwinye. Niyabona na? Ngithi vele nje ukuthi bengiyoba ngumkhapheli eBhayibhelini kube bengingakaniketi bufakazi bami ngikhombise imibala ngoba abantu bema lapho bahleka. Ngiyakutshela kwakuyinto lehlukile ngesikhathi lokho kushiwo. Niyabona? Kwakungakejwayele kakhulu ngesikhathi ngithi aniyathi imibhalo. Umbhalo wathi uNkulunkulu walungisa inhlanzi wenda lena ngalokukhethekile kunye njengentombatane lencane ngalesinye sikhathi isuka ebandleni yathi yayijabulile inwele tayo letincane takanywa taya emuva futhi yayinesikhathi lesihle ihlabela tindumiso kaNkulunkulu. Umbiki inkolo ekoneni wathi ujabuliswe yini thathe lomncane? Wathi ngisanza kusinziswa nje ngiya ezulwini. Wathi yini leyo lonayo ngaphansi kwemkhono wakho leyo ndo labayibita ngeliBhayibheli na? Wathi lowesifazane yebo mnumzane ngilo. Wathi awukukholwa lokho na? Wathi lonke livilalo. Wathi yebo ke ngiyacabanga uyayikholwa leyo ndzaba ngemkhoma ugwinya Jona na? Wathi yebo mnumzane ngiyayikholwa uma liBhayibheli lasho ukuthi Jona wagwinya umkhoma bengingakukholwa. Uthi wathi manje utokufakazela kanjani ukuthi umkhoma wagwinya Jona noma ngayiphi lenye indlela ngaphandle kwekukholwa na? Wathi uma ngifika ezulwini ngidambuta Jona. Wathi ngakho ke uma ke Jona angekho lapho ke wathi khona ke utofanele umbute wena. Ngakho kwakhombisa nje ukuthi kwakuto kwendekani wahamba ngalenye indlela futhi lokho ukuthi kukuvakalisa. Kodwa ngiyakholwa ukuthi umkhoma wagwinya Jona manje netandla tiboshiwe esiswini semkhoma le ngephandle etikwelwandle cishe kujule ngemamitha langemashumi lasikhombisa. Manje nine besifazane niyathi ngetimfishi tenu letincane tegolide. Timfishi tihamba-hamba emantini titingela kuthola kudla kwato. Uthi emva kokuba seyithole kudla kwayo igcwalisa sisu sayo lesincane mpa ihambe iye phansi kule ndishi futhi iphumute tigwedlo tayo letincane lapho. Niyabona iphumulile tigwedlo tayo tiyayibamba futhi manje seyikhululekile ngoba igciniwe kutingela. Ake sicabange ukuthi le nhlandi lenkulu yenda indlo lefanako ngesikhathi igwinya lomprofeti yehlela phansi ekugcineni sisindo sayo lesikhulu semathani lamanengi.
Lays down on the bottom now. But the prophet
ihleli phansi ekugcineni manje nemprofeti esiswini sayo nalomprofeti bekasaphila yamgwinya wonke futhi Jona kufanele ukuthi wagucukela ngale phansi esiswini semkhoma futhi niyathi yonke indzawo lapho bekabuka khona bekakhona kubona sisu semkhoma. Futhi bengihlala ngicabanga ngebantu ngithi ngikhulekelwe itolo ebusuku kodwa sanda sami asisingcono. Ngakhulekelwa futhi angiva kwasabungcono. Yebo-ke ubuka timphawu tesifo kuphela nje uma ubuke lokho. Uma umfundisi wenu akukhulekela wakugcoba ngemafutha noma nguyiphi inqubo layisebenzisako eBhayibhelini laNkulunkulu ufanele ukukholwe, ufanele ukukholwe. Manje angicabangi ukuthi noma ngimuphi wethu lowake waba netimpawu tesifo letiningi njengoba Jona bekanato ngoba yonke indlela lebekayibuka kwakusisi semkhoma. Kodwa niyathi ukuthi wathini na? wathi alide lelikhohlisako angeke akukholwe wathi ngidophinze ngibuke ethempelini lakho lelingcwele manje Jona wathi kuthi ngesikhathi Solomon anikela lithempeli uNkulunkulu wacinisekisa ubukhona bakhe ethempelini ngekungena njengensika yelifu futhi wangena waya enzaweni lengcwele ethi kwesihlalo semusa futhi ngetulu kwempongolo wase uhlala phansi futhi Solomon wakhuleka ngosi uma abantu bakho baba senkingeni noma kuphi futhi utobuka kule ndzawo lengcwele futhi akhuleke bona-ke uyobeva usezulwini manje uma Jona ngaphansi kwaleto dimo bekangaba nekukholwa emkhulekweni wemuntu sidalwa lesingumuntu kuthi kamuva wahlubuka futhi ethi kweli thempeli lelakhiwa ngetandla temuntu uNkulunkulu langena kulo futhi wakhululwa kulokunjalo timphawu tesifo letinjalo besifanele kangakanani-ke thine kusihlwa ngaphansi kwesimo sethu lesincane khona ngco emkhathini webukhona bankulunkulu lobukhulu ucobo lwakhe lapho sibona khona abantu baphiliswa basinziswa futhi bagcwaliswa ngamoya longcwele ungabuki ethempelini lemvelo kodwa buka ethempelini ezulwini lapho kristu ahlethi khona ngesekudla salomkhulu nemandla nengathi yakhe lucobo kwenta kunxusela ethi kwekuvuma kwethu sifanele sibe nemahloni ngebuthakathaka bethu manje uma usengakabi nekukholwa lokungcono kunaloko Jona bekanako ungamgceki caphelani khona-ke sithola ukuthi uNkulunkulu ngaphansi kwalowo mkhuleko naloko kukholwa bekangabeka lithende le-oxygen lapho angathi ukuthi wendani kodwa wahlala ngekwelivi lakristu lucobo insuku letinsathu nebusuku esiswini salowo mkhoma futhi-ke ake sicabange ngako cishe kungahle kube kwakuyinsimbi yelishumi nakunye elusukwini bonke badwebi bekasalungele nje kuyongenela lidina labo lasemini futhi bese bathi abathathe emanethi abo nala maheteni bekakhonda tilwane nankulunkulu welwandle bekungumkhoma futhi cishe nje ekhathi nemini naku kufika uNkulunkulu welwandle angena umkhoma wakhipha lulwimi lwakhe nemprofethi waphuma ngco emlonyeni wakhe akumangalisi baphenduka impela ngoba uNkulunkulu wakhafuna umprofethi futhi wadzabula etitaladini athi emkhathini wetinsuku letingamashumi lamane lenzawo itobhujiswa niyabona uNkulunkulu uyathi ukuthi tintfo tentiwa kanjani manje bacela Jesu sibonakaliso futhi wabatshela kuthi lesikhohlakele nalesiphingako sifuna tibonakaliso futhi manje ngiyathi kunelingumusho lebekalichaza kubo liciniso lelo kodwa ngitolichuba nje futhi ngibe nenchazelo lekabili sake saba naso nini lesinye futhi isithukulwane lesibi nalesiphingako kunaleso lesinaso njengamanje sithukulwane lesibi nalesiphingako bayothi kuwe phumela esitaladini futhi ngabe ungumphilisi wankulunkulu na cha kristu unguye yebo-ke uma ungumphilisi noma uyakholwa uthi ungumphilisi ngiyathi umfo usendasi lapha uyagula wota umphilise ngiyathi nithi nivusele abafile umuntu wafa futhi namvusa sinemathuna lagcwele bona endasi lapha kufakazele kithi kumbulani lo ngulowo develi lomzala lofanako lowathi uma wena uyindodzana yankulunkulu yala lamatshe kuthi abe singwa ngudeveli lomzala lofanako lowambonya ngendvangu ethi kwemehlo inkosi yethu esigodlweni ngaloko kusa wavala emehlo akhe futhi bathatha indvuku lawo masotsha lathakiwe la wilitisa nako futhi bamshaya enhloko ngawo base bendlulisela indvuku lomunye kulomunye base bathi siyaconza ukuthi uyadatha timfihlo tenhlitiyo siyaconza ukuthi ungumprofethi wena uma ungumprofethi profetha futhi usitshele ukuthi ngibani lokushayile sitokukholwa-ke niyabona lowo ngulowo develi lomdzala lofanako niyabona na uNkulunkulu akendeli muntu emahlaya ngudeveli lomdzala lofanako lowathi yehla lapho esiphambanweni asikubone wenta ummangaliso lowo develi usaphila nanamuhla futhi Jesu washo kuthi sithukulwane lesibi lesibuthakathaka nalesiphingako siyofuna sibonakaliso futhi bayosithola ngoba njengoba Jona bekasesiswini semkhoma tinsuku letinsathu nebusuku lobuthathu kanjalo nendodzana yemuntu iyoba senhlitiyweni yemhlaba. Bona-ke hlobo luni lwesibonakaliso lebekakhuluma ngaso na sibonakaliso sekuvuka futhi emva kweminyaka lethi nkulungwane letimbili yekushumayela livangeli iminyaka lethi nkulungwane letimbili yekugcekwa libhayibheli ligibele lendlula kuko konke kwako futhi kusihlwa Jesu Kristu usemkhathini wethu ngemandla ekuvuka kwakhe kulabafile enda tintfo letifanako latenta ngesikhathi alapha emhlabeni lesi nguleso situkulwane lesibuthakathaka nalesiphingako Johane longcwele 14:12 uJesu wathi loyo lokholwa ngimi le misebenti lengiyentako mine naye utoyenda niyabona na kusesikhashana nje nelive luhlelo icosmos lingeke lisangibona noko nine nitawungibona loyo ngulongakholwa live incubo yelive luhlelo lelibandla ngeke lisangibona noko nine nitongibona likholwa ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba nalesitukulwane lesi lesibi nalesiphingako lesinaso emhlabeni sekuhlekisa ngelivi laNkulunkulu lasekucaleni sihlekisa ngelibandla semukela kusihlwa sibonakaliso sekuvuka ngoba tinto Jesu Kristu latendako namuhla ebandleni akukho muntu eveni longakwenta ngaphandle kwaJesu Kristu futhi sibonakaliso ukuthi uyaphila kusihlwa wavuka kulabafile eminyakeni lethi nkulungwane letimbili leyendlula futhi nje usaphila kusihlwa njengoba bekanjalo ngesikhathi ahamba egalile amen sibonakaliso sekuvuka bona-ke siyacaphela kwehle njalo ususela esikhathini sasolomoni wathi bantu baseninive baphenduka ngekushumayela kwajonase futhi kunalomkhulu kunajonase lapha wathi futhi njengasethinsukwini tasolomoni kuthi indlovukazi yaseningizimu ivela kanjani emikhawulweni yemhlaba kuva kuhlakanipha kwasolomoni futhi lo mkhulu kunasolomoni ulapha niyabona abakhonanga kukuconza bebaminyetelene Isaya wathi banemehlo kepha babone tindlebe kepha abeva ngito kusho loku ngeluthando iphentekosti seyicisha impela ibe ngendlela lefanako intfo nkulunkulu layethembisa yendlula ngetulu kwethu ngo futhi sikuyekela kanjalo nje yini indzaba ngebantu bephentekostali nguloku babonela okuningi kakhulu kwankulunkulu kungikhumbuta lesaga lesidzala noma indzaba lengake ngayifunza kanye ngemcalisi lobekabhale ngelwandle futhi wathi bekangakaze alubone njengoba siconza Stephen Foster umfo longumbhali lothandzekako wabhala ngemfula iSwani futhi angakaze awubone umfula iSwani nalombhali bekabhale ngelwandle uthi bekangakaze alubone lwandle ngalesinye isikhathi wathatha luhambo loluya elwandle uthi asendleleni yakhe wahlangana nelitilosi lelidzala litilosi lelidzala likhuphuka nemadzevu lambunga ebusweni bakhe neliphiphi lakhe lesibhulutsha sembila emlonyeni wakhe wathi uyaphi wena ndvodza yami lelungile na wathi ngiya elwandle wathi ngingusonkondlo wathi ngifuna kulubona nje ngifuna kubona emagagasi alo lamhlophe njengemagagasi laneswayi ashayise kuleli hlatha sasibhakabhaka ngifuna kubona kubonakala kwekukhanya kwesibhakabhaka emantini lalihlatha sasibhakabhaka ngihoshe luswayi emoyeni ngifuna kuva tinyoni telwandle lapho tihlokoma futhi timemeta lapho tisaya emuva nasembili emantini litilosi lelidzala lakhipha liphiphi lalo lesibhulutsha sembila emlonyeni walo futhi lakhafuna lathi ngatalelwa kulo iminyaka lengemashumi lasithupha leyendlula angiboni lutho lolukhanganako ngalo ngani na bekabone lokuningi kakhulu kwalo lwaze lwaba ngulolwejwayelekile kuye futhi nguleyo indzaba ngani maphentekostal nibona lokuningi kakhulu kwetindvumiso netibusiso tankulunkulu kuze kuthi kushelela kwendlule kini ngco sifanele sihloniphe ngekutithoba ngale tintfo leti futhi sihloniphe yonke into unkulunkulu lasinika yona manje tinsuku tasolomoni njenganoma ngimuphi siyazi wetenkolo indvodza yembhalo uyathi kuthi loku kwakungumnyaka wegolide wemaHebheru bebede timbi bona kwakucisha impela kufane neminyaka leyinkulungwane kubo lusuku lolukulu bakha lithempeli donke tive tati besaba bebesaba kwenda noma yini ngoba bayati kutsi bantfu bekanhlitiyonye nekuvana kunye nkulunkulu abanika sipho futsi basikholwa bakwemukela nangenhlitiyo yinye nekuvana kunye basebenta ngako Oh, uma thina bantu baseAmerica singakwenda kusihlwa lawo onke emaPresbyterian nemaMethodist nemaBaptist nemaPentecostal silitani lisiko lenu kuthi lihlelo lenu lakhiwe ngakuwe behlukanisa buzalwane kubonakala kwangathi abanako kukholwa kube besingaphuma kulelo gobolondlo lelidzala lesikulo futhi besingahlangana ndzawonye futhi semukele sipho saNkulunkulu etikwetisekelo la sinike sona kuto bekuyoba luphahla lwebhomu loluhle kakhulu lengathi ngalo ngingamane ngime emva kwalokho lethembiso taNkulunkulu kunato tonke takhiwo tekuvikela ibhomu lebe bangadakha kanjani sivele sinjepho imvuselelo lenjepho lengaba khona kuthi letive letinye betiyokwesaba kanjani kwenta noma yini ngako Nkulunkulu siphe sipho kodwa sisithatha kancane nje sitama kukuletha ngale esikukwini sinye lesincane futhi sithi sinako futhi asinalutho lolunye loliphathelene nako ngoba awuboni ngetibuko tami asikafanele sikwende lokho akusikahle kuphela nje uma Develi angakwenda ulwe lomunye nalomunye akathi ngikuthi alo kodwa uma nibona lokho kuhlangana kwemandla aNkulunkulu ubutha libandla lakhe ndzawonye lisuka emimoyeni lemine yemhlaba konake nitobona lokuthite kwendeka Siyakuthola lokho etinsukwini taSolomon, uNkulunkulu wamnika siphiwo sekuhlola lokufihlakele. Kwakusipho lesikhulu, siphiwo sekuhlola imicabango nalokunjalo, sekuhlakanipha. Nebantu babutsana kuso, bamenda inkosi, futhi niyathi, uba ngumzaba mntonyeni welive. Wonke umuntu bekakhuluma nga-Israyeli. Manje bebethe tincingo nabo mabona kutse netintfo ngaleso sikhathi. Bebahambisa tindzaba ngekutshelana kusuka emlonyeni kuye endlebeni. Futhi bonke bantfu labetako bebasibona lesiphiwo lesikhulu saNkulunkulu sisebenta. Nebantfu beba ngani? Bebatshela wonke umuntu neludvumo lwakhe lwaya emhlabeni jikelele. Futhi bonke bebangenatimbi kungekho ngatsato ngoba bemukela lesipho uNkulunkulu labapha sona. Sine sonke kusihlwa, sine iPresbyterian, iMethodist, iBaptist, luhlangothi lwePentecostal. Besingalahla imicondvo yethu futhi sibuye uva futhi sibone ukuthi uNkulunkulu utsiteni ngako nekuthi ushito kanjani ukuthi besifanele sinikedwe kanjani angeke aliguqule indlela lelawa ngayo ngelusuku loPentecost nguleyo ndlela lelawa ngayo endlini yaCornelius uthi sonke sikhathi uma like lawa liwa ngendlela lefanako ngaphansi kweluhla lwemuthi nekusentshetiswa kwawo lolufanako Petro lalibhala etentweni futhi lokho kusasolo kuyindlela lekuma ngayo Kufanele kuhlale ngaleyo ndlela noma nguyiphi lenye indlela ayikho lenye indzawo eBhayibhelini lapho bake balemukela khona noma ngayiphi lenye indlela kunekwenta lolo luhla lwemuthi nekusentshetiswa kwawo lwetento tesibili kunjalo impela lokho kuthi futhi siyakuthola namuhla nguleyo ndlela lokutofika ngayo kodwa ngebucotho umuntu wemukela uNkulunkulu futhi amkholwe kodwa uma nje bebanga bese ke bayathi susa futhi kuthi sinaloko futhi nguloko kuphela lokukhona kuko bese ke bayathi ehlukanisa konake bangeke bathathe sambulo lesisha bayakuhlela nguloko ke lena imfundiso yethu kugcine ngakhefana longungcibo kube beungaba nelihlelo leliyocetha imfundiso yakho ngakhefana longkhoma bese tokukholwa lokhu nalokunye ngangoba uNkulunkulu atosikhombisa khona ke lokho kulungile ngitothatha lokho kodwa hayi kefana longungci ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu nesikhathi siyachubeka sihlala njalo sitama kubuka emuva futhi sibone ukuthi mudi wathini lokho sanke lakusho lokho fini lakusho lokho lokwashiwo nguWesley lokho lokwashiwo nguLuther Lawo beka indvodza yangalolo suku. Isayensi ayibuke emuva futhi ibone ukuthi isayensi yathini. Ngani eminyakeni lengamakhulu lamathathu lendlula so science lo ngumfrench wakufakazela lokho. Uma umuntu ake ahambe ngelitubane lelisabekako le makhilomitha langemashumi lasihlanu ngelihour emandla emdonso wemhlaba angamthatha amsuse emhlabeni. Ungake ucabange nje isayensi yesimanje isho lokho na. Namuhla uyahamba cishe emakhilomitha lati ngulungwane letinsathu nendvo ngelihour. Kudama kuthola indvo letside kuthi ingancibilikisi insimbi kude ahambe tingulungwane letisithupha nendvo ngelihour. Ababuke emuva futhi bathathisele kuye. Babuka embili. Kodwa libandla lihlala njalo libuka emuva. Ase sibuke etulu ngoba emandla abo anemkhawulo. Futhi sinemandla langenamkhawulo. Ngoba konke kungenteka kulabo labakholelwa kuNkulunkulu. Ukholwa kweluqobo impela kuyogcizelela lonke livi uNkulunkulu lalinikethako ngaAmen. Hayi kuthi yebo ke kwakukwalesinye isithukulwane. Unguye itolo namhlanje phakathi. Manje sithola kuthi Solomoni indzaba dasabalala kakhulu kangange kuthi kwahamba indlela yonke kwehlele eSheba. Kuthi bebanendlovukazi endasi lapho. Kufanele kuthi beyinguthathe lomncane lomuhle bekade obusa ethi kwebantu bakubo. Futhi niyathi baqala kumtshela kuthi kwakunankulunkulu lo lomkhulu enhla ka-Israyeli. Futhi bekagcobe isidalwa lesingumuntu ngesiphiwo sekuhlola lokufihlakele. Lebe singumuntu lomkhulu kakhulu kuthi kude umuntu lobe kangaba nekuhlakanipha lokunjengaloko. Kwakufanele kuvele kuNkulunkulu. Futhi niyathi kukholwa kuda ngekuva kuva livi. Futhi kwashaya inhlitiyo yakhe njengoba kwendelo wesifazane lomncane lonesimilo lesibi emthonjeni itolo ebusuku. Kwashaya inhlitiyo yakhe futhi waqala kufisa kwathi kabanti ngaloko. Ngicabanga ukuthi kusifanele noma ngibani wethu uma sithola ukuthi kuphila lokuphakathi kubekwe kuphi ngoba sitama kuphila. Yebo ke wonke mahamba nendlwana weta lapho bekema mhlawumbe futhi abalethe esigodlweni. Ngabe nike nendlula yini ePalestine? Yebo, sinemafutha ekugcobisa nalamanye emagugu netindvo letivela lapho. Yebo ke ngabe kuliciniso yini ngalesipho lesikhulu saNkulunkulu wabo na? Liciniso ngitsibonile sisebenta. Niyabona ukholwa kuda ngekuva. Waseke uqala ku waqala koma bekafuna kusibona qobo lwakhe. Manje beka nebumatima lobunengi kuthi endlule kubo. Indwe yokucala beka liheden lenye indlo beka indlovukazi. Uthi akungabateki kwenda lokhu bekatodzingeka aye kumpristi wakhe luqobo kuthi athole imvumo kuthi enyukele kuyokuva lokhu. Ngakho kwangathi sengiyabona uma ngivakala ngingahloniphi lokungcwele angikaconzi lokhu manje. Ngitoniketha nje sikeshi lesincane lapha. Kwangathi ngiyambona ehla aya kumpristi uthi athi Father lo ngcwele. Yebo ndvodza kati yami kwasho umpristi. Bengisolonga ivathindzaba kuthi etulu kaIsrayeli bana nkulunkulu enhla lapho logcobe umuntu ngekuhlola kwakhe lucobo nemandla. Manje lalela ndothakade uma ngobuNkulunkulu labakhulu bangake bahamba-hambe bangahamba-hamba emkhathini wethu. Niyathi abadzingi ukuthi bonke babe bapriest bemaheden kukholwa lokho. Niyabona na uma bangake bahamba-hambe bangenda noma yini enhlanganweni yethu bebangeke babe semkhathini walabo labanye. Niyabona empeleni basicuku semgicikile ongcwele. Yebo ke bengingafuni kusho lokho. Niyabona kodwa niyathi ba abasibo kakhulu kangako leso nje sicuku setinhlanya bacoca tonke tinhlobo tetindzaba ngekuwelwa kwelwandle lolubovu lokungesilutho ngaphandle kwethe nganekwane nje. Ngakho ungeke wasikholwa leso sicuku etulu lapho ngoba basicuku nje salaba ngenangcondo. Manje uma akhona emandla akuNkulunkulu lomkhulu dagona noma labanye balaba lapha. Sengiyamuva lowesifazane lomncane wakhuluma umzuzu wathi kodwa uyati bangitshela kutsi lo nkulunkulu labanayo enhla lapho unkulunkulu sibili ngani wathi ndlothakati lo nkulunkulu sibili kodwa bona bangitshela kutsi lo nkulunkulu etulu lapho unekuphila niyabona uma indlela ethithe ibambe mbamba enhlitweni unkulunkulu utokhuluma nawe uma nje utochubeka nekukhuluma niyabona ningazindli kutsi nitothini nitonikwa ngalelo awa wase uthi-ke bathi lo nkulunkulu etulu lapha ngunkulunkulu lothanza abantu bakhe khona-ke uyehla futhi yena atenda atiwe ngebantu bakhe akukho lutho kuloko lalela oh uthini manje umzuzu nje ngiyenyuka uma wenyuka wena ngani uyoletha lihlazo ungayingeneli leyo mvuselelo ngoba asibambisani niyati ngako awukafanele ukwente lokho niyabona na futhi uyati wathi lowesifazane wathi lowesilisa khokho wami lo mkhulu wasikhonda leso sithixo leso sithombe lesibatiwe noma gogo wami namake wami bonke bantu bami batikhonda leto tithombe letibatiwe futhi akukho namunye wabo lowakhombisa licashata linye lekuphila nje ba anginanzaba kuthi mingakhi imibhalo legocwako longayifunza nani lokunye abakase bakhombise ngisho nalinye licashata lekuphila futhi bathi loku kuphila naloku ngikhathathekile ngako yebo-ke sengiyamuva athi manje buka uma uye etulu lapho ngitofanele ngikuncume ebandleni ngitothatha kwakho ulilunga lekucala lapha uyati futhi uma futhi unekuhlonipheka lokuthide futhi utokwehlisa lizinga lakho uma uyongena emkhathini welicembu lelinjalo niyabona na yebo-ke akube lizinga noma cha niyati uma unkulunkulu ahamba abambelela enhlitweni yalomunye umuntu akukho lutho lolutokuma endleleni yabo batofika lapho nakanjani nankulunkulu utokubona angikhathali noma yindvodza umfati umntana umshumayeli umfundisi noma ngabe ngibani uma kulamba kufikela nkulunkulu manje sithola lo tsatse lomncane ngesikhathi sekalungele wathi yebo-ke ngiyahamba noma kunjalo kodwa sitokuxosha ligama lakho lingeke libe lapha yebo-ke ngcono uvele nje ulisuse ngoba ngiyahamba ngako manje-ke bekafanele akhokhe imbadalo labaningi kakhulu bethu abafuni kukhokha imbadalo singamane sibambelele kusivumokholo lesithide manje lowesifazane akungabateki bekayidadishile imibhalo legocwako yale nkolo bekabonile kuthi leyo kwakuyimvelo yankulunkulu nekuthi nkulunkulu lo nkulunkulu wako konke kuhlakanipha bekanesiphiwo kumuntu kuthi nkulunkulu ucobo lwakhe bekathi iveta yena lucobo hhayi ngesithixo lesithide lesisimungulu kodwa ngimuntu kuthi buhedene bungumfanekiso lophelele kanjani noma umphiki noma umfanekiso wobukristu kuthi sikhondi semahedeni sitowa kanjani embi kwesithixo futhi sitendlale phansi ngendlela yekuthi kuthi uyakholwa kuthi leso sithixo siyaphendvula njengenavaho indian bebanelufuthu lwaselwandle lwankulunkulu wemvula nelutsaka emhlane walo uthi benda loko sithixo uthi bende lugebhuta lolungenalutho uthi bebabida futhi beve labo liphimbo liwawada futhi bebacabanga ukuthi lowo kwakungunkulunkulu wemvula akhuluma abaphendvula kungumehluko lomkhulu kanjani pho ebukristwini noko sitendlala phansi thine lucobo phambi kwankulunkulu longetulu kwemvelo longesiso sithixo futhi sigwaliswe ngaye futhi siba sithombe sakhe umfanekiso wakhe lophilako wakhe asebenta ahamba emhlabeni njengalesimelele lesiphilako sankulunkulu lesimkhondako unkulunkulu esidalweni lesingumuntu kuphambene nebuhedeni bawela embi kwamariya noma josefa noma longcwele lothite noma lenye into lefana naleyo lebe yifile iminyaka futhi kodwa niyabona moya loyingcwele ungena esidalweni lesiphilako hhayi esithixweni lesifile kodwa esidalweni lesiphilako futhi asebenze ngaleso sidalwa lesiphilako hhayi ngesithixo nine ningemathembele ankulunkulu niyabona na ngako siyabona ukuthi unkulunkulu akaguquki wenta into lefanako kusihlwa njengoba bekenta etinsukini tasolomoni unika solomoni lesiphiwo lesi futhi siyathola manje lowesifazane lomncane kufanele alungele Manje bekane tinto letinengi lebekatobhekana nazo. Bekane ncumbi yesimo lesitsite nencumbi yemicabo. Kodwa hayi kukholwa kwakhe. Kukholwa kwakhe kwakungenayo. Manje wacabanga lokhu. Ngenyukela lapho futhi uma ngihamba futhi uma lento ilungile ngitoyesekela uma ingakalungi ngitobiyela emuva netipho tami ekhaya. Niyathi bekafanele akhulume kulabanye bantu bePentecostal. Kunjalo. Mhm. Kunjalo, uma lapha utibite ngePentecost, uthi usekele tinhlelo temsakato letihlekisa ngalendo lokholelwa kuyo na. Uthi kusemkhatsini webantu bakho, kusita kwesekela luhlelo lwaNkulunkulu. Niyabona na? Manje, kodwa wathatha imali, igolide, nempepho nakanjalo njalo, futhi walayisha kumakamela. Manje lenye into bekane neluhambo loluyingodi. Kumbulani bantwana baka Ishmael bebaselugwadule futhi bebatigebengu. Futhi kulula kanjani kuleso sicuku setigebengu kuthi tiwe ethi kwalendlovukazi lencane nebathenwa labambalwa lapho lababugathi futhi babulale labo futhi bathathe lomcebo. Kodwa niyathi uma ulambele futhi womele uNkulunkulu awuboni kwasangodi, awuboni lutho. Utama kufinyelela kuNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu njalo uyaqiniseka ukuthi uyefika lapho. Bekafuna kufika lapho leso sifiso senhliziyo yakhe. Ngakho uNkulunkulu bekatobona ukuthi uyefika lapho. Manje akazange acabange ngengodi. Awucabangi ngengodi, awucabangi ngekugcekwa. Awunandzaba ukuthi lomunye umuntu uthini. Uma inhliziyo yakho imlambele kakhulu uNkulunkulu, inhloso lekuphela lonayo ukuthi ufinyelele kuye. Akwendi mehluko ukuthi ufanele ufike kanjani lapho. Bika lapho nje manje bekanaleyo nhloso lefanako futhi manje akungabateki wathola yonke imibhalo legoqwako futhi bekafunda lapho asahamba bafanele ukuthi bebahambe ngesikhathi sasebusuku ngoba lolo kwadule iSahara leyo misebe leconzile yekushisa ishisa kakhulu kushisa kakhulu manje cabanga nje bekane luhambo loludze kanjani lebekafanele aluhambe uyobona kuhlakanipha kwaSolomon uma ukukala emephini yakho ukukhashane le endasi lapho cishe emakhilomitha langemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo uthi niyathi kuthi kwamthatha sikhathi lesidze kangakanani na manje akahambanga ngekhadi lakhe lenesicanzisa moya wabuyela emuva agibelela ikamela uthi kwamthatha tinsuku letingemashumi layimfica inyanga letintsathu kufika lapho akumangalisi Jesu athi iyokuma nalesitukulwane lesi isilahle labanye bantu bahlala ngesheya kwesitalati bangeka ngisho bende umnyango ube emnyama lapho yonke lento lefanako iqhubeka kunjalo amen akumangalisi iyokuma ekwahlulelweni nalesitukulwane manje futhi isilahle cha uma sinemakhadi lakhe lafakwe sicanzisa moya netitimela netindiza nangayo yonke indlela uNkulunkulu akubeke ngqo etandleni tenu kepha noma kunjalo singeke sikwende futhi uta lonke lelo banga kutova kuhlanganipha kwaSolomon futhi lomkhulu kunaSolomon ulapha inkosi uNkulunkulu ucobolwayo caphelani Bonake siyathola ukuthi waqala wawela lugwadule afunda leyo mibhalo legoqwako ekugcineni waqhubekela embili waze wefika lapho mhlawumbe ukhuphukela ebaleni libala lesigodlo noma ngabe kwakukuphi uthi wamisa emathende akhe lokwakulisiko ngaleto tinsuku neti 70 takhe letincane tesifazane nebathenwa wamisa lithende uthi ke ake sicabange nje ngekusa lokulandzelako insimbi ikhala nawo onke emacilongo akhala kuhlabela kwachubeka wase uyangena futhi wathola situlo sakhe emuva lengemuva waze wathola ukuthi kwakuyini liciniso noma cha Bekafuna ukuthi itholela yena luqobo. Bekangavumi ukuhlala endasi lapho. Kube beke vele endlo lenkulu. Beyangeke athathe lokho lokwakushiwo ngolomunye umuntu ngakho. Bekafuna ukuthi itholela yena luqobo. Njengoba Philip atshela Nathanael esifundweni sethu itolo ebusuku, wathi ngabe kukhona yini lokuhle lokungavela eNazareth noma kuphume ngitocabanga ngenzawo emzuzweni lapho avela khona. Wathi ngabe kukhona yini lokuhle lokungavela eNazaretha na? Wathi wota ubone ungahlali lapho futhi ugceke. Wota utitholele wena. Kube kuphela besingenza into lefana kokusihlwa. Wotani nibone. Thatha iBhayibheli lakho uhlole lokho lokubona kwendeka. Hlola umbhalo, Jesu wathi, ngoba ngiyo lefakaza ngami. Yena ulivi futhi imibhalo qobolwayo ilivi. Ngako ifakaza ngaye uma umbhalo uba kuphila kuwe. Uma ubonakaliswa ngekhathi kuwe. Manje sithola ukuthi bekayifundzile imibhalo legoqwawo. Uthi bekayathi imvelo yaloko Jehova bekangiko. Konke kuhlakanipha futhi ngesikhathi imisa emathende ayo lamancane. Yapakisha tipho tayo ekoneni. Kuthola kucala ukuthi kwakungiko yini noma cha. Uma kungiko kufaneleke yonke into lebekanayo. Uma kungesiko atithathe abuyele emuva nato. Uthi ngicabanga into lefana kokusihlwa. Uma leli cebo lensinziso lesibilelako ngoba lilungile sikweneta konke lesinako kuphila kwethu. Sikhathi sethu yonke lenye into yethu uma kungakalungi khona ke thola ukuthi ngikuphi lokulungile ngoba nje unalokuphila lokhu kunye futhi masinyane kutobe sekuphelile hlolani imibhalo kucala futhi nibone ukuthi kuyacathaniseka yini nemibhalo khona ke sithola lona wesifazane lomncane atitholela situlo emuva lengemuva njengato tonke tifiki titama kwenda ngalesinye isikhathi futhi emva kokuba licilongo selikhalile Umfundisi Solomon wangena wahlala phansi. Umhlangano waqala emakhadi ekukhulekelwa abidwa. Loko kuvakala kabi. Kodwa ngitama kwenda liphuzu. Uthi wathola manje. Wathi lo wesifazane ngitobona ukuthi lokuhlakanipha lokhu kukuphi. Ngakho ngesikhathi sigulane sekucala noma kunjalo siyafika. Noma ngabe umbuto wawuyini. Sifika embi kwa Solomon wakwembula. Wathi awusho kunjalo. Manje beyangafuni ukuthi athi uyathi leyo ndvodza inekufunda ingcondo ngiyakholwa inhlitiyo yakhe yaqala kulamba uqala kukholwa lusuku nelusuku ekugcineni kwefika isikhathi sakhe sekuma embi kwakhe bekanetimfihlo letidzide naye futhi ngesikhathi efika embi kwa Solomon libhayibheli lasho ukuthi akukho lutho lebelusenhlitweni yakhe lolwagodlwa ku Solomon wembula yonke imfihlo enhlitweni yakhe Futhi ngesikhathi sekwendiwe kuye wema njengelihedeni embi kwabantu wase uthi konke lele nguvile kuliqiniso nalokunengi wathi babusisiwe bantu lolapha kubona lento yendeka isuku tonke amen oh wa waphelelwa ngumoya kuye nhlobo ngesikhathi abona labanye kwendiwa kubo futhi wabanako kwendiwa kuye Uthi wamkholwa uNkulunkulu. Akumangalisi, akumangalisi ukuthi Jesu washo ukuthi iyokuma nalesitukulwane lesi. Kube kanzi nango lapho emile lapho. Enda yona kanye lendlo lefanako kuphela lokunengkwako netibonakaliso letinemandla kakhulu. Uthi bebeme lapho ngikhombise bathi sikhombise sibonakaliso lesivela ezulwini. Oh, bangaphumbutseka kanjani pho bantu? Wathi iyokuma ekwahlulelweni kanye nalesitukulwane lesi futhi isila Kwase kuthi ke emva kweminyaka letingulungwane letimbili yekushumayelwa kwelivangeli namoya loyingcwele uthululeka kulolu tinsuku tekugcina ethi kwebantu iphiwo tamoya longcwele uthi wethembisa ukuthi lokuhlola lokufihlakele lokukhulu kuyobuya kungene ebandleni futhi beka yokwentani kulesithukulwane lesi uma emalapho emva kwesikhathi sakhe kuhlanganiswe neminyaka letingulungwane letimbili yekushunyayelwa kwelivangeli kulolu tinsuku tekugcina na kubona tiphiwo hayi siphiwo kodwa tiphiwo tamoya loyingcwele wanikela impilo yakhe kuKristu ngani na ngifanele ngivale ngoba angi ngifuna kunikhulekela bangani niyabona bathi sikhombise sibonakaliso sifuna nguleyo indzaba ngemapentecostal ufuna lokutsite futhi ngalolunye lwalethi insuku lethi kutoba khashane kakhulu kwendlula khona laceleni kwakho nje Uthi beungakwadi. Kumbulani ngetinsuku ta Eliya abamatanga yena. Ngetinsuku ta Johane umbhaphatisi abamatanga. Uthi kwakhulunywa ngaye embhalweni kuthi bekatoba khona. Ngithumela sithunywa sami embi kwebuso bami kulungisa indlela. Futhi ngisho nebafundzi beda kuye bathi kungani Eliyasi amele efike na? Wathi sewuvele ufikile futhi anikakwadi. Bebangathi ukuthi Jesu bekangu Kristu waze wafa futhi wangcwatshwa. bebangathi kutsi Irenaeus beka wakhona noma ngitosho lokhu kutsi bonke bantfu batokwati bebangamathi Johane wase-Arki bekangilongcwele wankulunkulu baze bambulala libandla lasekhatholika lashisa Johane wase-Arki njengemthakathikati ngoba ubone imibono futhi wakhulekela labagulayo wavusa labafile nelibandla lasekhatholika lambita ngemthakathi futhi lamshisa lowo wesifazane lamshisela esigcotsheni futhi cishe eminyakeni lengemakhulu lamabili kamuva bavuka bathola kuthi bekangilongcwele kusobala bende kuthi isola lokukhulu bagubha lowo mtimba webapristi kuthi bayiphonsa emfuleni umbhetho kodwa bukisisani kungahle kwenteke emkhathini wethu kude lento ifike futhi ikhonje ngalokucacile uNkulunkulu embhalweni nangesayensi nako konke lokunye kuthi kutosendlula futhi ngeke size sikwati bese siyema elusukwini lokugcina akhonjwe ngalokucacile umuntu usasolo afana umuntu uhlala njalo adumisa uNkulunkulu ngaloko lakwendile futhi bakhuluma ngaloko latokwenda futhi banganaki loko lakwendako manje leyo yimvelo yemuntu ake sibuke yena loko lakwendako manje uJesu Kristu longuye itolo namhlala phakathi Jehova uNkulunkulu lofanako lowabonakaliswa kuye ngalo lo suku niyokwathi kuthi ngangikubabe nababe akimi mine kikimi nani nikimi uNkulunkulu athehlisa esuka ensikeni emlilo waya kumuntu kuthi kusuka kuleyo mpilo yemuntu lenikeliwe ingadi lesihlantile kuthi yeta phansi kithi kuthi ahlanganyele futhi kudonsa libandla libe yi-Eden futhi ngani na manje thulani umzuzu nje kwendani loku kulowo wesifazane na bekangilowati wako sonkolo kodwa inhlitiyo yakhe yayilambela kubona lokutsite lokuphathekako bekafuna lokutsite lokuphathekako uma ulambele kubona into letsite lephathekako uNkulunkulu utokukhombisa yona uyohlala njalo uthola loko lokufunako uyangikhumbuta njengoba nonke nine bantu nathi kuthi ngibengikhuluma nemngani wami emuva lapha uMnakethu Brown esikhashaneni lesendlulile ngiyakhumbula ukuthi Tsatse Brown ukhona endzawana thide wathi mbusise kuthi ngaphila kanjani nalabo bantu endasi lapho ngaleto dinsuku tekucala tenkonzo yami futhi uMnakethu Brown uthi kuba ngumnakethu lophelele kimi ngoba uyathanda ukudingela Tsatse Brown wamtsengela lelisha leBrowning livolovolo lelingumshina lotintshintshako ngimbutile ukuthi ingabe usenalo yini wathi yebo ngifuna kuligucula libe sibhamu ngalelinye lalamalanga ngisuke kuleyo ndvo lesaphakako manje caphelani kodwa ekudingeleni ngangivamise kwenyukela emahlathini asenyakatho kuyodingela tindluzele etulule eNew Hampshire naseMaine futhi likhaya lendluzele lenemsila lomhlophe futhi nganginemlingani lapho lebengidingela naye futhi bekangumdingeli lokahle bekacishe abe nengadi yelindiya ikoda futhi wawungathingeki ukuthi ukhathateke ngaye awunawulahlekelwa nguye uyathi ukuthi ayephi futhi bekangumdingeli lokahle bese ngehlukana netindzawo lebe sihlangana kuto kuleto tindzaba letimhlophe nemahlathi lamakhulu kodwa sasitholana lomunye nalomunye futhi sasingesibo bahambi bemkhondo satingela ngangithanda ukudingela nabhethe bekangumdingeli lokahle kakhulu kodwa bekayindvotsa lenelunya kunawo onke lengake ngawabona leyo ndvotsa beyinenhlitiyo kuyo lenjengelitshe yayinesibhuku yayinemehlo labukeka kungathi ngumgololo futhi yayinelunya nje inelunya phaca nje futhi bekavamise kudubula emazinyane etinyamatane loyo lizinyane lelincane lendluzele lencane kungenta nje ngive kabi bekabulala lamazinyane lamancane endluzele futhi bengithi bethi awunamahloni yini kwenta loko na futhi bekathi kungaleyo ndlela-ke ngani nine bashumayele ninenhlitiyo yenkukhu kakhulu ngathi bethi leyo akusiyo inhlitiyo yenkukhu loko kuba nesibhuku manje kulungile bulili bendluzele noma bukhulu uma umthetho uthi ungabulala lezinyane lenyamatane qhubeka ulibulale yebo-ke Abrahama wabulala lithole futhi walipha uNkulunkulu kwakungekho lutho lolubi ngelizinyane lendluzela kodwa nje uwabulala futhi awashiye alele lapho kuthi abe nelunya nje loko kubulala ngenhloso futhi angikuthandi lokho futhi ngangimtshela bengiyaye ngithi Betty ungumngani wami futhi ngiyakuthanda futhi ungumdingeli lokahle bekangumuntu lokahle ekudubuleni ungumnembi lokahle uyanemba ngathi ngiyakuthanda kodwa unesibhuku futhi bekayaye athi oh Billy kube bengesuye umshumayeli beuyoba ngumdingeli lokahle ngase ngithi lalela Betty ungaba nebuntu kulolo ngathi lokho kuliphutha wathi wena ngangingugatsi wetinyamatane iminyaka niyati futhi wathi wena wahlala ekongeni imvelo sikhathi lesidze kakhulu ngathi cha angaze futhi ngakho ngalelinye lilanga ngenyukela lapho ukuthi ngiyodingela kwase kwephuthekile kancane ngesikhathi seminyaka bengibambe leminye imihlangano nelichwa laselivele lifikile cishe ema-intshi lasithupha lichwa lelikahle kulandzela umkhondo futhi ngahlangana naBetty futhi wathi awusho Billy nginalokuthite lokusha lenkuphathele kona futhi ngathi yini wahoshula ehembeni lakhe luveve loluncane futhi washaya loluveve loluncane futhi lwaluvakala njengemntana lomncane wendluzele abita make wakhe niyathi lizinyane lelincane nje loko kukhala lokuncane lokukhiphako futhi ngathi Betty awukaconzi kungitshela ukuthi utokwenda lokho wathi oh ase uhlaphuke nje yemshumayeli ngakho ngelilanga lelilandzelako sahamba sayodingela uthi sivamise kuphatha isangweji futhi siphathe nelibhodlela leshokolethi leshisako ngoba inashukela kuyo niyathi uthi isigcina sifuthumele ya kuyabanza kakhulu etulu lapho ngaleso sikhathi seminyaka ngakho sikhathi seminyaka sase singenile futhi uma udubula tibhamu letilithantana ukhuluma ngehawudini ingumpetha ekubalekeni bekangumafunzane eceleni kwaleto tindluzele ngoba betingabaleka khona manje tikhanse ngaphansi kwendunduma yemagala lomile noma yini bese ke tidla ebusuku uma inyeti ikhanya ngakho ke uma betingakwendanga betitobulawa indlala ngaphambi kokuthi tiphume ngoba betathi kuthi kwakukufa kuphumela lapho futhi ngakho sikhathi seminyaka bese singenile bantu bebakathi badingela emavikili ambadlwana futhi sahamba likuseni lonke futhi sangaboni ngisho omunye umkhondo cishe nangesikhathi sasemini bekahamba embi kwami besikhuphukela ngetulu kwemsaho bese ke siyehlukana siphinze sibuye ngetindlela letimbili letehlukene futhi ngite ekhempini ngalobo busuku mhlawumbe ngingene ngensimbi yemfica ngensimbi yelishumi uma sibulele indluzele besiyilengisa etulu ngako sobabili sibiyela emuva ngelusuku lolulandzelako futhi sisite siyifake ekhathi ngako sasenyuka kuthi sehlukane futhi sasingake fiki ngetulu kwala kugcina khona kumila tihlahla futhi cishe igabe ngele ishumi nakunye noma insimbi yelishumi nakubili nco Betty wathi kugubonzela lichwa laselijule impela etulu ensabeni wathi nje kugubonzela futhi ngacabanga ukuthi beke fike emuva akashongo lokungako futhi wafinyelela emuva lapho ngacabanga ukuthi bekatodla lidina lakhe ngase ngiyahamba ngiyolandza lidina lami ngacabanga yebo ke sitokudla naku lapho sehlukana khona futhi utohamba ajikele ngalena indlela futhi ngidohamba ngalenye indlela wase uhlala phansi kwakunenzawana lencane nje cishe bukhulu bayo ungasiphinza kabili lesakhiwo lencane nje loko lesikubita ngetshani benzawo yekungcebeleka angaze ngibone umkhondo wako konke kusa futhi wahlala phansi lapho eceleni kwaloku ngaphansi ngasetihlahleni letiside luhlobo lelichwa lelincane washonisa sandla phansi kanjena kungathi bekatokhipha libhodlela lakhe leligcina kushisa noma isangweji yakhe wacala kukukhipha nami ngakhipha yami wase ukhipha loluveve loluncane wase uyangibuka ngalawo mehlo emgololo futhi walukhalisa loluveve futhi ngesikhathi akhalisa loluveve bekalwenta lusebenze sibili lwevakala lukhala njengelizinyane lelincane lendluzele futhi ngesikhathi akwenta lokwangimangalisa khona njengesheya kwaleyo nzawana lengenathi hlahla make lomkhulu wendluzele wasukuma leyo indluzele lensikade silwane lesihle emehlo lamakhulu lansundu naleto tindlebe tiphakeme futhi wabuka etulu kimi kanjalo naloko kusinata kwebulima wangibuka etulu kanjalo wabeka luveve lwakhe emuva ngacabanga Betty ungeke ukwente lokho wathi shh Uthi ngangibone i walushaya futhi kancane sibili kalula. Uthi manje lokho akukejwayeleki ngaleyo ndluzelo. Leso sikhathi selusuku ngensimbi yelishumi nakunye emini iphume. Cha, kwakuyini na? Umntanayo bekasenkingeni. Wasukuma ngambukisisa emva kwalesihlahla lesi. Walushaya futhi noma ke wenda tinyathelo letimbili noma letintsathu kuya embili. Aphumela wonke nje ebaleni. Loko akukejwayeleki ngako konke. Yebo mnumzane, beyangeke akwende loko. Cha mnumzane. Kodwa kwakuyini ke? Umntanakhe bekasenkingeni. Futhi wahamba tinyathelo letimbalwa achubeka. Leto tindlebe letinkulu wabuka emaceleni. Uthi bethi lomdzala wangibuka. Ngase ngiyacabanga. Oh, ngambona afaka lelo bhosho esibhamini seluhlobo lwe 3006. Wase wehlisa incipho. Wasukuma nalelo liso laleso sipopolo. Teta ngasenhlitweni yalomake. Futhi ngesikhathi aphakamisa sibhamu sakhe, le ndluzele yambona lo mtingeli, yajika. Uthi washaya lolo veve futhi. Niyati, ngalokho ejwayelekile, leyo ndluzele yayitobe ihambile. Kodwa hayi lona, ngani na? Yayingumake. Beyingatendisi nje ngako. Ngekhathi kwayo, yatalwa ingumake. Umngane nayo bekasenkingeni. Naloku nje beyathi ukuthi kwakutoyibita impilo yayo. Beyingenandzaba, beyingumake. Beyingatendisi kuveta luhlobo loluthite lwesento. Kwakungiko mbamba impilo yayo. Beyingumake. Futhi ngabona lo mtingeli adonsa sibhamu sakhe. Futhi bekangumnembi. Futhi ngajikisa inhloko yami. Angikhonanga ukukubuka. Ngacabanga ingakwenda kanjani leyo ndvodza lenenhlitiyo lenesigugu. Kuthi ishaye leyo nhlitiyo leligugu lethembekile ibhakutela umntanayo. Angayikhumisa kanjani inhlitiyo yakhe iphume kuye lomake. Futhi ngavele ngathi kuthi leyo lenkulu inhlavu i-180 grain lemise kwelikhowe itothanyela inhlitiyo yakhe iphume kuye kulelo banga. Ngacabanga angakwenda kanjani na? Futhi ngafulathela kuthi ngingakubuki. Ngase ngicala kukhuleka ngathi babe lo sezulwini. Le ndvodza ingaba kanjani nesibhuku kangaka na? Lo make lo ligugu akukho langakwenda ngaloko. Akabukisi ngako. Unguye mbamba nje. Futhi futhi ungumake. Futhi ubitiwe. Utama kuthola umntwanakhe naloku nje. Bekubita kuphila luswane lwakhe lusenkingeni futhi bengkhuleka ngekhathi kimi ngilalele noma ngasiphi sikhathi kuva incipho ikhahlela iwa naleso sibhamu sichume futhi bengime lapho nje ngitibambe kanjena ngikhuleka ngalinza lesibhamu asidubulanga ngalinza umzuzwana nje ngase ngiyajika kuthi ngibuke futhi bekenda kanjena bekangakhoni kubamba lesibhamu sime sithule. Ngabuka ngakuye. Wangibuka etulu. Buso bakhe bantshintsha. Lawo mehlo emgololo bekawele kulenye indlo letsike. Inyembeti tatehla etihlathini takhe. Waphonsa sibhamu phansi emhlabathini. Wathi Billy, senganele ngiko. Ngiholele kulowo Jesu lokhuluma ngaye. Lapho kuleyo ndunduma yelichwa ngaleyo ntsambama ngaholela leyo ndoda lenenhlitiyo lenesibhuku kuJesu Kristu leni na ngoba wabona into lephathekako into yekutendisa nje into leyayingiyo mbamba. Oh, lo mhlaba lolambile ufuna into letsite lephathekako. Hayi into yekutendisa, into yelucobo letelwe nguNkulunkulu levela eBhayibhelini. Beungeke yini kulenzambama make mnakethu? Beungeke yini wena mKristu? Uthandze kuba naJesu Kristu enhlitweni yakho. Lokungako kwamoya waNkulunkulu enhlitweni yakho, lokungakuchubela ukuthi wende into letithembekile njengoba leyo ndluzele yentela umntanayo na. Beungeke wathandza kuba ngulolo hlobo lomKristu na. Ungathandza kuba nalolo hlobo lwensindiso loluto wena kufa noma lutho lolunye. Uthi nje luthandwa laNkulunkulu enhlitweni yakho njengoba bekaneluthandwa lomntanakhe na. Manje indlela kuphela lekungaba ngayo ungeke wakwenta ngekujoyina libandla ungeke wakwenta ngekufaka ligama lakho encwadzini kufanele kube ngikosibili. Kutofanele kube ngilokuphathekako. Kufanele kube kutalwa. Kutofanele kukugucule. Kusuka nje enkolweni yekutendisa kuya kumKristu welucobo. Wena uthite ucabanga ukuthi luthando belungaba lukhulu kangaka na? Ucabanga ukuthi bekangangithanda na? Wathi make angahle akhohlwe uswane lwakhe lolumunyako. Kodwa angeke ngize ngikukhohlwe. Emagama enu abhalwe emphameni yesandla sami. NkuluNkulunkulu wetha emhlabeni esimeni semuntu. Futhi wathi sombulula yena. Welula lithende lakhe esuka ekubeni uJehova NkuluNkulunkulu. Kuthi abe ngumuntu kumela lihlazo. Nesicalekiso Jehova lomncane nkulunkulu emkhombeni ngaphansi kwendunduma yemcuba endasi lapho akhala emkhombeni nkulunkulu umdali wemazulu nemhlaba eme lapho asenyameni yemuntu kuthatha kufa kwetono takho kube sethi kwakhe lucobo kude akukhulule kuthi ube umkristu kakhulu kunaloko lendluzela yayingumake ngako ungalwenqaba kanjani luthando lolungacathaniseki na Konake ngaphandle kwaloko wabhala livi lakhe loko kwenele beungeke uthathe livi lami ufanele belithoba kahle kodwa hayi yena wenyukela etulu wase uphathi phiwo phansi kumuntu ubuya emuva esimeni samoya loyingcwele uNkulunkulu lofanako kuvula inhlitiyo yakho ngengathi lebuyisanako ngakho ke banini ngilabaphelele njengoba nababe wenu lo sezulwini aphelele akekho namunye wethu longaba ngiloko angibuki loko ngingiko mine angafanele nawe awukafanele ngubani lofanele na angibuki kuloko lengingiko ngibuka kuloko langiko unguye lobeka bukwa ungumhlatshelo wami angafanele kuma lapha njengemshumayelo kube bengibale kufaneleka kwami bengitoba sesihogweni kanjalo nawe Kodwa asibuki kuloko lesingiko. Wena uthi bengeke ngikhone kwenta loko. Bengeke ngibide, bengeke ngitsinze sembatho saNkulunkulu. Bengeke ngende loku. Oh, ningakhona, bukani ukuthi kwendekani na. Wafa kude ukhone kukwenda, kuthi ungasindziswa. Loko kungiko mbamba. Ungathandza kuba kanjalo futhi uthandze ukukhunjula emkhulekweni na. Phakamisa sandla sakho uthi ngingathandza mina kethu Branham. Asikhothamise tinhloko tethu. Netinhloko tethu tikhotseme, wotani kamnanzi, nekuti thoba manje, asinayo indzawo lapha yekubitela e-altar. Kude ngisho ne-altar. Kodwa liBhayibheli lathi, labanengi labakholwa, wabhabhatiswa. Kubitela e-altar, kude ngelusuku lwe-Methodist. Loku kutsi kulungile. Kodwa ngesikhathi senkosi yethu nebapostoli. Bakholelwa ekuphileni. Wena wasinziswa ngekukholwa ngemusa uma ungenaso leso sendakalo kusihlwa mnakethu tsatse besifazane uma ungenawo umusa lowenele enhlithweni yakho kusihlwa kwathi ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi ufanele uyekele kuphungula tinwele takho kugcoka tikhindi nekuthi monyonga uma ungenawo lo musa lomnengi kangako enhlithweni yakho kusihlwa futhi uyathi ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi ufanele angeke aguquke Wena uthi angitigcoki tikhindi ngigcoka emabhluko lamavuthela loko kubi kakhulu uNkulunkulu wathi wesifazane lo yogcoka sembatho lesiphathelene newesilisa kusinengiso uNkulunkulu Nawe wena ndvotsa longayekeli kuhlahla emehlo futhi ubuka besifazane labangakagcoki kahle titixo delusuku wena ndvotsa longenawo umusa lowenele sibili enhlitweni yakho Kwenda umkakho nebantwana bayekele kwenda indlo lenjengaleyo. Luthando laNkulunkulu alukasimiswa enhlitweni yakho. Ungabitwa ngendvotsana yaNkulunkulu. Usasolo usesodoma indvotsa lengeke ikhone kwengamela indlu yayo lucobo. NkuluNkulu wamisela ukuthi ikwende. Nani ninemadikoni loshade kabili noma kathathu. Wena ndvotsa lobalekela bafati benu. Futhi nitame kubamba sivumo senu. Nine besifazane lophambukele kulenye indlela. Nine bantu lenibhaxe ngemuva kwesembatho selisondo. Lihlelo lakho lingeke libe nalutho loluphathelene nalomfo lolandzelako. Akabe ngumKristu noma cha. Uma angekho emkhambathini wenu, ningeke nibe nalutho loluphathelene naye. Lihlazo kini. Kwangathi uNkulunkulu angaveta ebaleni lokuphathekako kusihlwa kini. Kwangathi ungeta kuye ngebumnanzi manje. Futhi uthi inkosi ngithethelele tonotami kusukela kusihlwa kuchubeke ngito kukhonda wena luthanda luhlelo lwamabona kuthe ukuthi utohlala ekhaya kuyobona sihlabani sabhayisikopo lesithite lesingatiphathi nakahle njengeluhlelo loluthi we love Susan noma yini lokunye kwalolu lolunye lutho labanalo. Uhlale ekhaya ngalesithathu ebusuku kubukela mabonakuthe esikhundleni sekuta egumbini lemkhuleko. Luthando lankulunkulu luhambile enhlitweni yakho. Wenda loko futhi ube usolo ubambe bulunga bakho na. Luthando lankulunkulu belungakucosha kuloko futhi lukuchubele ebandleni lakho. Ubhuti wakho wakho nathathewena kuthi nihlangane ndzawonye nihlale etindzaweni tasezulwini futhi nilalele umfundisi wenu ashumayela futhi imvuselelo noma ikhempu seyiyaphela manje uma lokho kusasolo kukhona enhlitweni yakho asikhuleke kanye kanye manje kuthi uNkulunkulu atokususa. Ngosi Jesu, sita ngekutsabuka kwekutithoba, sita netinhlitiyo letitisolako Nkosi. Sonke sinelicala. Sece imiyalo yakho, sece imithetho yeluthando lwakho lolwasisinzisa. Libandla ngekwalo lehambe lahlahlatheka futhi lakha tinhlelo nato tonke tinhlobo tetintfo. Futhi lashiya umhlangano womkhuleko namoya loyingcwele ngalokuthite kanye noma kabili ngeliviki. Lapho kufanele kube setinhlitweni tethu nasemcondweni njalo njalo. Sitsethelele Nkosi. Sitsethelele abafundisi bethu Nkosi labatokuma epulpiti futhi babe nemahloni kumemetela livangeli ligcwele laKristu. Kuthi bangakhi babo namuhla umhlaba wonke sewube yiSodoma. Bafundisi labanengi bahlethi esifundzeni semfundisi sabo kusihlwa nakusasa noma endzaweni yabo yekudadisha betama kuthola emagama futhi becela ivi laNkulunkulu futhi babone tono kodwa bayesaba kusho noma yini ngaso ngoba batonqunywa ebandleni libhodi lemadikoni liyoba nabo futhi bayojikiselwa enhlokohovisi futhi bakhishwe. Babe bathi kuthi bebafanele bashumayele ngekumelana nesono ngulothi futhi tono taseSodoma tawutsina umphefumulo wakhe lolungile kodwa indvodza ayinaso sibinzi. Njengalothi nje bekede sibinzi sekusukuma. Ngiyakhuleka Nkulunkulu utosithethelela ngetintfo letinjalo kwangathi singaba njengaPaula wasendvulo. Angigwemanga kunitshela lonke licebo laNkulunkulu. Sithethelele sonke babe. Njengalenzatshana lelula yalo losuku lolubanzako lwelwedi esicongweni saleyo ndzaba lapho kuthi leyo ndvotha kusihlwa lidikhoni ebandleni etulu lapho umKristu lowethembekile ngenxa yamake loyindluzele lotile futhi wakhombisa into lephatheka mbamba. Wena wathi uma bathula ematshe atomemeda. Ngiyakhuleka babe kuthi utosinika into letsite lephathekako kusihlwa letodonsa emehlo ethu sibuke kuKristu kusenda sathi kuthi usemkhathini wethu kusihlwa. Dandla letitisolako tiphakamele etulu emakhulu ato. Bathethelele Nkosi manje ngiyakukhumbuta Nkosi ngembhalo kuthi wathi akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamdonsi kuqala. Bebangatiphakamisa kanjani tandla tabo ngaphandle uma ubadonsile na? Uma baphakamisa tandla tabo bephula wonke umthetho wesayensi. Emandla emdonso womhlaba ehlisa tandla tabo. Kodwa bekukhona umoya ngekhathi kwabo, nemoya lobekaseceleni kwabo, lothide uneliphutha, phakamisani tandla tenu. Futhi bayishaya indiva imithetho yemandla emdonso womhlaba, futhi baphakamisela tandla tabo kumdali. Bani nemusa kimi Nkulunkulu. Futhi wathi bonke labo babe langiphebona batokuta kimi ngingeke ngisho nakanye ngibalahlele ngephandle ngitobanika kuphila lokuphakathi futhi ngibavuse ngelusuku lwekugcina. Wena wathi loyo lova emavi ami futhi akholwe nguloyo longithumile unekuphila lokuphakathi futhi akasayi ekwahlulelweni kodwa sewuvele wendlulile ekufeni wangena ekuphileni.
To the kingdom of God.
Embusweni waNkulunkulu kwenda emalunga letsembekile emtimba waKristu nemabandla abo alabafundisi laba ngahle akhule futhi akhule ngemalunga latelwe kabusha embusweni waNkulunkulu. Busisa abazalwane bami kuthi noma ngibani labamkhulekelako aphiliswe livangeli labalishumayelako lingawele ethi kwalolukhulu umhlabathi lonemadwala kodwa ethi kwetinhlitiyo letithambile. Siphe kona Nkosi ukuthi umbuso waNkulunkulu masinyane utowakhiwa emhlabeni. Ubuyela tithunya takho ngalelinye lilanga libundlu litosuka enzaweni lengcwele. Lide embili kutothatha incwadi esandleni sakhe lowo longumnikati mbamba wayo. Ngesikhathi umuntu aphambuka nencwadi yokuphila iyabuyela emuva kumnikati wayo wasekucaleni. Umuntu yonke impilo yayilahlekile futhi kwakungekho muntu ezulwini noma emhlabeni lobekafanele. Kodwa liwundlu liyaphuma, liwundlu lelinengadi lebelihlatshiwe kusukela kwasekelwa umhlaba. Leta futhi layithatha incwadi yokuhlengwa futhi layivula. Nkulunkulu kwangathi ligama lami lingaba lapho. Kwangathi lonke ligama lapha lingabhalwa lapho Nkosi. Lelihlengiwe kuleli cebo lelikhulu lekuhlengwa. Siphe kona babe. Futhi manje sibanika wena, ngibanikela kuwe. Futhi uma akhona noma ngibani lapha longakaze aphaphathiswe empaphathisweni wemaKristu. Kwangathi bangeta ngembili ngesento sekukholwa. Futhi bavume ukuthi baneliphutha futhi babhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwedono tabo futhi bagcwaliswe ngamoya longcwele. Siphe kona babe. Ungasiva wena babe kulo mkhuleko njengoba siwethula ngekutithoba kuwe egameni ligama lelenele konke lelo onke emazulu nemhlaba kwethiwe ngalo Jesu Kristu. Amen. Hayi niwathandzi lawo maculo lamathala na? Qhubekani, akamangalisi na? Abhalwa ngumoya loyingcwele. Ngiyawathandza nje. Ngicabanga ukuthi emaculo ejubhili alungile. Kodwa ngiyawathandza lamaculo lamathala engadi, emaculo ekukholo. Asilihlabele lelinye livesi lefashion lenzala ngendlela yasemaphandleni. Indlela lebe silihlabela ngayo emuva emagcumeni eminyakeni lendlula. Lisela lelifako lajabula kubona lithuba lalo lekugcina. Lo mthombo ngelisuku lwalo. Nami angibe lapho naloku nje ngenyanyeka njengalo. Wageza tonke tono tami. Asivale emehlo ethu futhi kamnanzi silihlabelele Kristu.
War, oh!
make you feel all scrubbed out inside.
Oh, akunendi yini nitivele nikolojiwe ngekhatsi, nitivele nje bumnanzi bebukhona baNkulunkulu. Manje ningemadvotsana aNkulunkulu. Manje siphakanyiselwa etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Nalo lonke ligunya emazulu nemhlaba kunikwe thine. Nike nacabanga ngaloko na. Lo munye uthi ninawo yini emandla? Cha, kodwa ngineligunya. Kufana naleli phoyisa lelincane lelime ngephandle lapha esitaladini. Umfolo omncane lonelikepisi alihodleke laze lavala netindlebe takhe. Asinza cisha emakilogram langemashumi lamane nesihlanu. Nembeji inamathele kuye. Uthi naku ukuthi asicukuse imoto endasi nemgwaqo. Sigijima emakhilomitha lalikhulu nemashumi lasithupha ngeli hour ngayinye yato. Inemandla elihashi langemakhulu lamane noma lasihlanu. Bekangeke akhone kumisa ngisho yinye yato. Kodwa ake aphakamise leso sandla. Uneligunya, nguloko lokwenza emabhiliki akhwikhwide. Akusiwo emandla akhe, nguleligunya lakhe. Futhi sineligunya ngaJesu Kristu, kungaleso sizathu bodeveli bamemeta. Niyabona na, hayi ngoba sinemandla, kodwa sineligunya. Moya loyingcwele ulapha ligunya laNkulunkulu. Le misebenzi lenyenda komine nani into yenda. Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi. Niyamkholwa. Manje sihlethi etindzaweni tasezulwini ebukhoneni baKristu. Siphakanyiselwe ngethulu kweminako yalelive. Sangena ezingeni lelukholo. Bekungentekani lapha kusihlwa na. Kungaba khona lenye iPentecost. Kungaba khona indlo lenjalo leyentekako khona lapha kusihlwa njengoba kwakunjalo etentweni tesibili. Kunjalo. Kristu ulapha. Kube besingasusa bulukhuni betinhliziyo tethu. Ngabe ukanye nathi yini yena? Buliciniso yini? Ngabe Kristu usemkhathini wethu yini? Wethembisa kuba khona. Be ungamati kanjani na? Hayi ngendlela lebekabukeka ngayo. Kodwa ngemisebenzi la endile. Nguloko lakwethembisa. Uthi wathi uyokwenda. Nkulunkulu, siside kusihlwa kuthi uma sisuka lapha, umkhuleko wami uthi ngidokusho nje ngemehlo ami avulekile. Kini ninebantu, ngikhulekela kuthi nibone into lephathekako. Kuthi Nkulunkulu utokwenda into lethite lephathekako kusihlwa. Nize nisho njengalabo lebebavela eMawosi. Lapho nisaya emakhaya enu. Tinhlitiyo tethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu na? Niyabona na, beba, Jesu beka bethelwe, futhi afile, wangwacha, emahemhem, beka kuthi, uvukile futhi, kuthi wahamba nabo lusuku lonke, kuthi, beba ngamati, wahambe nebantu labanengi, beba ngakwati loko. Nguloyo lomgcinile lowesilisa kuthi angabi nengoti yemoto, naketa ngalapha, nguloko lokuphilisa luswane lwakho, Kristu, futhi mhlawumbe, awukakuconzi. Kodwa ngalobunye busuku wabathola eMawosi, Cleopas nemngani wakhe, uthi bavala iminyango. Konake wenda lokuthite ngendlela nje lakwenda ngayo ngaphambi kwekubethelwa kwakhe. Bathi kuthi kwakunguye ekuvukeni kwakhe. Ngekushesha bahamba bayotshela labanye. Kwangathi angenda lokuthite kusihlwa njengoba enda ngaphambi kwekubethelwa kwakhe kithi. Kuthi thine uma sihamba sisuka eMawosi, kuthi sitshele labanye tinhlitiyo tethu tivutsa ngekhathi kwethu. Kwangathi singabona indlo lethite lephathekako. Hayi kakhulu kangako ngemfundziso lethite lensha noma lokuthite. Kodwa imfundziso lesiyadiko ibonakaliswa ngemandla aNkulunkulu. Itolo ebusuku ngibitele line lalabakhulekelwako lenyuka. Satse lokhubathekile nakanjalo njalo. Waphiliswa. Timfakazo. Yindlo lencane nje. Sifanele sibe lapha kancanyana nje. Kuthi besingacishe sinadi. Ekhathi lapho bengingabamba imizwa yabantu nithi ufunda ingcondo yabo. Ngitamile kufulathela abantu. Uthi nginikhombise kuthi bekungesiko kufunda umcondo. Labane ngibenu ninebantu labadzala lapha eArkansas. Niyakhumbula ngesikhathi ngisavamise kubamba sandla semuntu. Kuthi wangitshela kanjani kuthi kutokwenteka ngaleso sikhathi. Kuthi uma utobacotho, utokwati yona kanye imfihlo yenhlitiyo yabo. Niyakukhumbula loko nonke. Netindlo latendile umhlaba jikelele nzawo tonke. Ningalikhohlwa liphephabhuku iLife manje lenyanga leyendlulile kubona lapho abikethele khona ukuthi kwakutokwendekani kuthi nako kume lapho bofakazi lapha kusihlwa lobeka sekhathi lapho ngisho nescience ayathi lutho ngako bayathi buta ukuthi kungani kungaba ngiko kodwa kungiko. Manje bukani ngitothatha umbhalo lomusha kusifa. LiBhayibheli lasho ukuthi Jesu Kristu ungumphristi lomkhulu lone kuvelana nebuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo bazalwane na? Lo ngumbhalo. Manje uma angumphristi lomkhulu lone kuvelana nebuthakathaka bethu. Manje uma umthinzile utokwenda lokuthide uma afana njengoba bekanjalo bekayokwenda njengoba enda ngaleso sikhathi ngoba ungeke nguleyo ndlela kuphela loyoke umadi ngayo kungendlela yakhe ekwenda niyabona na noma ngimuphi umzenzise angabeka tibati esandleni sakhe nengathi noma yini lokunye kodwa kuphila kungiloko lokukushoko niyabona na bengingathatha sihlahla bese ngibophela emagcembe kuso ngephandle lapha esihlahla lesehlukile kodwa hloboluni lwesithelo lesiluvetako na Niyabona na manje kuphila kwaKristu kuphila kuwe ngakho ke uma lokho kuphila kwekucala lokuphuma kulelo gala manje ude tandla manje ngaphandle kwaletakho netami ude liphimbo ngaphandle kwelami nelakho niyabona umvini awutseli sithelo ligala lelitsela sithelo uthi uma leligala lelathela egaleni lekucala lelaphuma kulomvini kwemagrebisi njengoba ngishito babhala incwadi yetento emva kwalo uma uke waveta lomunye umvini wasekucaleni utobhala lenye incwadi yetento emva kwawo kuyoba ngumoya lofanako ngoba kukuphila lokufanako emvinini wonke lonke ligala lelitselako liyoba khona lapho manje ngifuna nicaphele lokuthide njengoba sihlethi lapha bangakhi kini labakholwa ukuthi Kristu ulapha na Bangakhi kini logulako phakamisa intandla tena bangakhi kini labakholwa ukuthi nine kukhola lokwenele ukuthi nithotsinza sembatho sakhe bekatokwenda ngendlela lefanako na angeke ngilibite line lalaba khulekelwako ngilibite alite nje kusukela lapha leyo insaye sibili kodwa nine kukholwa lokunengi futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuhlonipha Manje ngidobuka ngale etetsamelini futhi ngifuna kubona ukuthi ukhona yini umuntu lengimatiko kule tetsameli leti. Ngathi umnakethu Tracy Butleri lohleti lapho. Lo mnakethu lapha angikabe jwayeli labafundisi khona ngalapha. Lo munye umfundisi emuva ngemuva lapho lengathi ngaye ngaphandle kwaloko ethi kweligunya leBhayibheli lami uthi lona ngetulu kwenhliziyo yami angifungi ngoba leBhayibheli lathi ngingakwendi kodwa ngeliBhayibheli lami ethi kwenhliziyo yami angicambi emanga angiboni lomunye umuntu lengimadiko ngaphandle kwaJim Magwaya futhi uma ngingenasiqiniseko loyo ngumnakenu lengihlangene naye lathi abanekeli ngalele linye lilanga ngisanza kuhlangana naye Ngiyalikhohlwa igama lakhe kuthi ungubani uyi uyasebenta eThabanekele eJeffersonville ngabe kunjalo na manje ngulowo muntu kuphela lengimatiko lengimbona kuthi ngiyamati manje kube Jesu bekalapha futhi benifuna kuphiliswa futhi bewutomcela Nkosi ungangiphilisa yini naku lokungiko kube bekeme lapha afakele sudi leyo langinika yona beyangeke akhone ukukuphilisa Sewuvele ukwendile niyabona kwacetwa eCalvary futhi umhlaba wonke wasinziswa umhlaba wonke wathethelelwa yonke indlo yendeka eCalvary niyabona yalinyatwa ngenxa yethu phambi kwethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine sikhathi lesendlulile niyabona na manje into kuphela lofanele uyende angeke kukusite ngalutho ngaphandle uma ukukholwa hayi ukuthi ukuve Jesu akazange athi ukuvile yini Wathi ukukholiwe yini? Ngibabonile abantu baphakamisa sanda sabo bathi kuveni 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 akazange akusho lokho. Wathi ukukholiwe yini? Kukholwa, niyabona. Caphelani manje uma angilo mphristi lomkhulu lofanako bekayofanele ende ngendlela lefanako. Akunandzaba ukuthi bekangigcoba kangakanani. Ufanele akugcobe nawe futhi uthi ngibona umuntu lengimatiko nangoke umnumzane weyi lendvosa leyawa yafa ebandleni ngalele linye lilanga kuthi uNkulunkulu wambuyisa waphila uhlethi khona lapha ya nemfundisi lohlethi eceleni kwakhe lengimatiko uhlethi khona lapho ngakuye kodwa ngaphandle kwaloko loku yebo ngikholwa ukuthi ngibona lomnakethu lona ngumnakabo lengihlangane naye endasi lapho nemndeni waka Blackwell namuhla ukhuleka ekhaya kodwa ninebantu lenimkholwako futhi nikholwa ukuthi ningamthinza ngitonibuta lokuthide manje ngingumnakenu nje indvodza njengemiyeni wakho nje noma umnakeni noma umfundisi wenu umuntu nje futhi manje lapho akukho ngephandle kulelinye likamelo lelimnyama njengadevel lotside futhi develi akakwenti lokho empeleni nike namuva yini develi ashumayela livangeli asinzise imphefumulo futhi ayiphilise uma sathane angakhipha sathane konake umbuso wakhe wehlukanisiwe naye lucobo kwasho Jesu cha kodwa khona lapha buka futhi ukholo ukuthi Jesu sasolo angilowo mpristi lomkhulu lofanako lebe kanguye futhi wena uthi Nkosi Jesu ngiyakula noma nginamake logulako lohleti lapha noma umnakethu ekhaya Nkosi angikwati kubhadala isikweneti sami ngiside ngitovuma tonke tonotami ngisoni ngifuna kulungisa nankulunkulu lenye into letside mcele mthinze njengemphristi lomkhulu uthi ubone ukuthi akendini namhla njengoba enda ngaleso sikhathi loko kukhombisa ukuthi ukanye nathi manje ngiyakhola ukuthi utokwenda akakaze ehluleke kimi namanje kuyo yonke le minyaka ngiyamkholwa kodwa ningaconza ukuthi nisayayini leyo Kodwa akusiko nomunye wathi awesabi na cha mnumzane ngingesaba kanjani futhi yena akhona lapha eceleni kwami yena livi lakhe akusilo lami ngisho nje loko lakushito loko kuvuma kwami kuvuma kuchaza kusho into lefanako umbhalo lokungunkulunkulu uNkulunkulu esimeni sencwadi livi waba inyama wakha emkhathini wethu uthi livi lisasolo lingunkulunkulu uthi livi lathi unguye idolo namhlanje phakathi kukuye yena kulicinisekisa kungifanele kulikholwa manje likholweni ke manje ngifuna ngamunye wenu ke ngekuthula ngalokuthulile kuthi ninikele umkhuleko kuNkulunkulu futhi nithi Nkosi uNkulunkulu ngitsite ngiyathi leyo ndvotsa lenzadlana legobe emahlombe lemelapho ayathi lutho ngami kodwa wena uyangathi futhi uma nje utokwenda futhi ungiphindzele umbhalo kusihlwa njengalo wesifazane lowathinza sembatho sakhe eqinisweni akakuvanga lokuthindwa ngulesandla ngoba njengoba nginitshelile sembatho sasePalestine siyandanda ngaphansi kwesembatho bukhulu ingubo letinkulu lethe sinzako akakuvanga futhi wathi ngubani longithinzile na futhi Petro wamekhuda wathi Nkosi ngani wamthatha futhi wamekhuda ngako ngalamanye amagama kuvakala kukuhlanya ukuthi wena ukusho wonke umuntu ukugacile akubhambatha emhlane ngubani longithinzile na wathi kodwa emandla aphumile kimi ukhona longithinzile ngekuthinza lokwehlukile ngingakwenda lokho kutsinza kusihlwa na ngitinikela mina lucobo manje khumbulani ngisimungulu lesiphelele kuletindvo lethu ngaphandle kwembuso kaNkulunkulu kufana nalombhobho nje lombhobho ungeke ukhulume ungakhuluma kuphela uma kukhona indvo lekhuluma ngawo futhi sifana nje nalombhobho kuloko anginathi kodwa kubita indvo letsite kukhuluma ngayo lapha futhi uyakukholwa futhi ube nekukholwa kuNkulunkulu naNkulunkulu utokupha kona niyakukholwa na manje kholwani nje banini nekukholwa futhi ningangabadi kholwani iNkosi uNkulunkulu manje khulekani nje banini ngulabahloniphako sibili futhi nibone nje manje babelo sezulwini Bengisolo ngikhuluma kathe kunebantfu labahleti lapha laba bantfu labaphikelele eliphakatsene wonke wethu inhloko yethu tikhotsamele eluthulini lapho wasithatha khona uthi uma ulibala sitobuyela kulolothuli lemimoya nemiphefumulo lokuthi ifanele ibuyele kuwe kuthi kube kwehlulelwa manje babelo sezulwini sikhulekela kuthi utolihlonipha livi lakho kusihlwa ngikhulumile ngawe manje khuluma kuthi ngishito liciniso Nkosi yakho ngitinikela mina lucobo kuwe futhi uma akhona umuntu ekhathi lapha Nkosi lona lolo hlobo lokukholwa longaveta kubonakaliswa kwaJesu Kristu kukhombisa ukuthi sibonakaliso lasethembisa sibonakaliso sekugcina ebandleni lebetive bekutokwendeka libandla lelikhethiwe njengelicembu laAbrahama lelibitelwe ngephandle sibona Billy Graham naletho indvodza endasi lapho eSodoma bababitela ngaphandle Kodwa siyamkhumbula lo owahlala na-Abrahama ubanika lesinye sibonakaliso ukuthi indodzana ledako yase isedvute. Nkosi, asesibone leso sibonakaliso kusihlwa. Njengoba le ndoda yayifulathele lithende yase ithi uhlekeleni Sara. Jesu wathi kuyophindzeka futhi ngaphambi nje kwekufika kwendodzana yemuntu. UNkulunkulu abonakaliswe enyameni, enyameni yemuntu ngemandla amoya loyingcwele nengati yaJesu Kristu. Siphe kona Nkosi, nginikela lokhu cobo lwami kuwe ngenkonzo yakho. Khuluma Nkosi, tinceku takho tilalele. Manje egameni laJesu Kristu waseNazaretha, ngithatha wonke umoya ekhatsi lapha ube ngaphansi kwekulawula kwami ngenxa yembuso kaNkulunkulu, ngoba ngendele imisebenzi yawo.
You may. Now, let the Holy Spirit.
Manje akuthi moya loyingcwele ende. Manje ngabe letinto lengitishito tingito noma atisito na. Ngabe uhlala anguKristu na. Ngabe wasigcina sethembiso sakhe kuthi lapho lababili noma labathathu babuthene ndzawonye ngitaba semkhatsini wabo. Kusesikhashana nje nelive ngephandle ngaleyali ngeke lisangibona. Kepha noko nini ndawungibona ngoba ngi Sabito selucobo.
Will be with you even in you the works that I do shall you also.
Ngitawuba nani ngisho nakini lemisebenzi lengiyenda komine nani ndawu yenda lokungetulu kwaloku ngoba ngiyakubabe ngabe kuliciniso na.
I see that light hanging over the little colored girl there.
Ngiyakubona lokho kukhanya kulengela kulencane inthombatane leli khalazi lapho. Iyathuthuka khumbula nje utosinza loyo.
You come from way away from here, you have to assess.
Uvela khashane nalapha, ufanele utinikele kude ufike lapha busuku ngabunye. Kodwa ungesabi ngalomntwana. Uthole umusa kuNkulunkulu, bekabitiwe ngalolobunye busuku. Kholwa nje. Lapha ngabe ukhona lokho wakubona lokho kukhanya na? Phakamisa sanda sakho uma ukile. Nisibonile sithombe sakho. Ani kuboni na? Bukani lapha. Bukani lapha.
That light emerald color standing right here.
Loko kukhanya umbala lo emerald ume khona lapha. Anikuboni loko na? Kuhamba khona lapha.
It's over a woman.
Kusethuke wesifazane uphethwe sifo sashukela. Ukhulekile uyakholwa. Nkulunkulu ungakuvumele kumshiye.
She's going to miss it as sure. Mrs. Davis.
Uyophuthelwa ngiko impela. Nkosika Davis. Kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho. Nako lapho khona. Angaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami. Nathi tandla tami phambi kwaNkulunkulu. Mbute kuthi leto dingo. Ngabe kuliciniso lokho? Tsatse na. Jikitisa tandla takho kanjena uma lokho kuliciniso.
Now who did she touch? Not me. She's 20 yards from me. But she touched the high priest.
Manje utsinze bani? Akusimi ukweshe ngemayadi langemashumi lamabili kimi. Kodwa utsinze umpristi lomkhulu, Jesu Kristu. Bani nekukholwa nje ungangabathi uyakholwa na.
Here. Look here again right here. Some woman praying.
Lapha bukani lapha futhi khona lapha lomunye wesifazane akhuleka phethe sisu kukhona lokungalungi ngemilende yakhe. Oh Nkulunkulu.
Mrs. Cotton, believe with all your heart.
Ngosikathi Cotton, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Yemukela kuphiliswa kwakho Jesu Kristu uyakusindzisa.
Ngulunkulu
ezulwini uyathi ukuthi angikaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami. Uthi nzeni na? Akusuye yini lo mpristi lomkhulu lofana kona? Kungani nine kusola na? Ningangabathi banine kukholwa kuNkulunkulu. Lomunye emuva kulesifundza. Kuleka kholwa uNkulunkulu yonke indzawo. Kunatsatse lohleti lapha lokhulekako. Akati khulekeli yena lucobo. Ukhulekela indvodzana yakhe. Inenkhatsato yesisu ayikho lapha. Ikulesinye sifundza uvela edolobheni lelithiwa yiPontiac eMichigan. Ungesabi. Bekane sisu lesinetilondo. Ngenxa yesimo sekuguliswa imizwa. sekumshiyile. Amen. Ukholwa kwakho kumthinthile. Kude nathi naku kuhlethe indvodza lapho leyo ledlala lolugitali noma ngabe kuyini lapha iphethwe ingathathwe lesisu nayo. Devil bekacabanga ukuthi wendlula naloko kodwa akakwendanga. Sewuphilisiwe mnumzane Jesu Kristu uyakusinzisa. Uyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho na? Uma ungakholwa tonke tindvo tiyenteka.
You believe it?
Niyakukholwa na? Umfolo omncane lapha lohledi akhulekela umkakhe netandla takhe tiphakeme. Uphethwe simo sesifuba semoya. Uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu utomphilisa mnakethu, utophiliswa. Amen. Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi. Butani labo bantu. Angikaze ngibabone empilweni yami. Emuva le ngalapha kuhlethi lomunye wesifazane unelithumba ebeleni. Oh, kwangathi angethe akugeja. Ngosikathi Peterson yemukela kuphiliswa kwakho. Sukuma ume ngetinyawo takho. Unikethe lidumo uNkulunkulu. Ngulungile. Angikaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami. uNkulunkulu ezulwini uyakwati lokho. Kuthiwani ke ngaletho tinhlaka phansi lapho na? Kuthiwani ngalo wesifazane lapho na? Misa inhloko yakho phansi. Lo wesifazane nako kuhlethi wesifazane lohlethi lapho. Usembhetheni lomncane. Uyangikhola ukuthi ngingumprofeti wakhe, inceku yakhe na? Kukhona kukhanya lokulenga ethi kwalotsatse. Uphethwe ingathathwe enhlitiyo. Uma ulele lapho utokufa. Sukuma egameni laJesu Kristu. Thatha umbhethe wakho uye ekhaya. Uthi utokwendlula engathathweni yakho enhlitiyo.
You believe God? How many of you believing?
Niyamkholwa uNkulunkulu na? Bangakhe kini labamkholwako na? Lalelani mngani wami. Lo mkhulu kuna Solomon ulapha. UmKristu lomkhulu. Lona kuvelana nebuthakathaka bethu. Niyamkholwa na? Uma lowo kungesiwe umsebenzi Jesu Kristu latfakazela yena ukuthi ungumesiya ngaye. Ngabe nguloko lokushiwo ngumbhalo na? Sanini amen. Uthi empeleni wena ubhekene nokugula kwemizwa. Suka kuko. Balekela impilo yakho. Gijima masinyane. Bega tindvo letendlulile esikhatsini lesendlulile. Futhi ubuke kuNkulunkulu. Ungumfundisi welivangeli. Wena ngikhulume nawe manje ekuseni. Wena bewungathi ukuthi bekuyini. Nami bengingathi ukuthi bekuyini. Kodwa ngiyakubona manje. Uta ekuhlakatekeni. Devil ubeka yonke into emcondweni wakho. Atama kukujikisa. Ngisho nekuphikisana nami. Kunjalo lowo ngisho kanje inkosi. Kukhohlwe. Mtshele ukuthi ungumcambi manga. Wemukele khona manje. Naloko kutosuka kuwe futhi kungeke kuphindze kubuye futhi. Utoba indvodza lekhululekile. Niniphonsela isayeya ukuthi nikholwe letindlo leti. Lendvodza ifika kimi manje ekuseni iyabuta. Bengingathi kodwa ngiyakubona khona lapha kusembi kwakhe. Bukani leso sithundu lesimnyama singena nje siphume. Kodwa manje lendvo seyimshiyile. Kunjalo. Haleluya.
Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Jesu Kristu nguye itolo namhlanje phakathi. Ngoku umoyelo engcwele aselapha. Nanga emaduku. Asikhulekene nisabambelele emkhulekweni.
Heavenly Father.
Babelo sezulwini. Siyafundziswa eBhayibhelini ukuthi bathatha emthimbeni waPaula longcwele emaduku netindvangu.
Unclean spirits went out of the people and they were healed.
Imimoya lengcolile yaphuma kubantu futhi baphiliswa. Futhi sisabuva bukhona bakho lapha. Siyaqonza ukuthi asisuye Paula longcwele. Kodwa wena usenguye Jesu. Futhi kwakungesuye ekuqaleni, kwakunguwe. Ngikholwa kubantu ngesikhathi bambona aprofeta futhi bathi ukuthi uNkulunkulu beka naye. Ngosi uyayihlonipha imikhuleko yabantu. Futhi namuhla ngetindlela letifanako. Nomunye umbhali wathi ngesikhathi Israel asendleleni yakhe abheke evele sethembiso. Kuthi lwandle lolubovu lwabajuba khona ngqo endleleni yemsebenzi kuya evele sethembiso. Uthi uNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo nsika yemlilo ngemehlo lathukuthele lwandle lolubovu lwesaba lwabiyela emuva na Israel wachubeka waya evende sethembiso. uNkulunkulu kusihlwa labantu ufuna leso sethembiso. Bengingathanda ngetulu kwato tonke tindvo kuthi beningaphumelela empilweni lenhle nekugula kubasikile. Kwangathi ungabuka phansi kusihlwa ngengathi yaJesu Kristu futhi njengoba lamaduku abekwa etikwalabagulako esikhumbutweni salo lugcobo lolukhulu lwamoya loyingcwele, wakristu atibonakalisa yena lugcobo lapha ngale kwelithunti lekungabada lojesu lofanako, asikhombisa ukuthi usaphila futhi wavuswa kulabafile. Kwangathi kugula kungesaba lapho letimphawu leti tibekwe etikwalabagulako, kwangathi angagijima abuyele emuva futhi asuke nebantu baphiliswe ngeligama la Jesu Kristu. Ngekuthula, libhayibheli liqinisile futhi uma Jesu athanda ukuta lapha futhi ende loku kubonakaliswe kini ngalokuphelele kakhulu ngale kwanoma nguliphi lizinga lesayensi yengcondo, ngetulu kwanoma nguliphi lizinga lelidlingozi, ummangaliso lophelele, ummangaliso yindlo lethite lengeke ichazeke. Ngingabona lapho indlotha ingaba sishosha lesincane elunyaweni lwayo futhi ikhone kugcuma iye etulu nangaphansi kwelidlingozi. Kunjalo, kodwa ngubani longamtshela ukuthi wendeni futhi uvelephi futhi kwendekeni nekuthi kuyokwendekani? Futhi nginiphonsela insayeya akukaze kugeje sikhathi emashumini etinkulungwane letiphindwe kathi nkulungwane emhlabeni jikelele. Hhayi, sinencumbi yekulingisela, ngiyakwathi lokho. Loko kutofanele kufike kulingisa kwenyama, kodwa loko aku loko kwenta nje indlo sibili ikhanye kangcono. Loko kwenta Jesu Kristu abe ngilophathekako. Nangu ulapha kusihlwa, usemkhathini wethu, umoya loyingcwele lofanako lename mukela futhi uyakuvumela ukhulume ngetilimi futhi wende letintho lotendile. Lo moya loyingcwele lofanako ukunika leso sibonakaliso saseSodoma kuphuma kulolo hlobo lwento. Li-awa lekushiswa kwalo mhlaba selifikile, ibhomu ilele ngaleya nenombolo kuyo. Balekelani kuKristu masinyane, washo futhi emibhalweni emave kugcina lehla etindzabeni takhe, letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma babekatandla ethi kwalabagulako bayosinza, niyakukholwa lokho na? Ngitobona uma nikukholwa na? Angathi noma besingalenda yini lelihle lelifashini lenzala line leliphuthumako lase-Arkansas lapha kwemzuzu nje, ningakukholwa na? Ningathanda kubona lokho tandla tibekwe kini na? Ningathanda kuba naloko na? Angathi kuthi sitoliphatha kanjani? Ngiyangabatha kuthi besingakwenda. Niyangabatha na? Nicabanga ukuthi besingalenda? Angathi kuthi sitokwenda kanjani? Kodwa singatama uma nitohlonipha ngekutithoba. Akuthi labo losekhathi lapho ini sigaba ngesigaba kulungile. Akuthi labo labasemuva lapho lobambe lawo makhadi ekukhulekelwa. Phumelani ngqo ngembili kulelo layini lapho luhlangothi lwangesekudla. Manje ngifuna nathi bazalwane bami bothathe ukuthi anidzingi kulindzela umvangeli lothite lokhethekile ukuthi ede ngalapha. Cha cha, umelusi wenu unalokufanako. Manje angahle angakhoni kuba nalesiphiwo sesiprofeto lesifika sibe sinye esitukulwaneni. Kodwa bukani, unemalungelo lafanako kunikhulekela njengoba bengingakwenda. Loko kuhlola lokufihlakele akukuphilisi, kukuletha kuphela ekuveni uNkulunkulu ukuthi usebukhoneni bankulunkulu. Kodwa umvangeli uya edolobheni wenda konke lokukhuleka, konke kubhabhathisa. Khona-ke bantu uma asuka umelusi yebo-ke bantu bacabanga ukuthi umelusi wabo akasilutho. Umfundisi wakho uyindvodza yaNkulunkulu, ukuhole wathi wefika lapha ngekuphepha angikuthatha akuthube futhi kuyindvodza leyaliwe yaNkulunkulu. Futhi ngifuna nine ngamunye wenu uma uta ngaleli ayini lalabakhulekelwako futhi ungakukholwa loku khwesha kulo, utawuya ngekuba kabi kakhulu. Kodwa uma impela nitokukholwa, uma nendlula ngaphansi kwetandla letigcotshiwe taNkulunkulu, ngifuna uye ekhaya ufakaza ngemandla aNkulunkulu. Suka lapha umemete futhi udumisa uNkulunkulu kuthi konke sekuphelile. Ngifuna ukwende. Ngifuna labelusi laba kuthi bangiside, oh mnakethu Mo nemnakethu Hooper nalabaningi balabazalwane laba lapha lengibatiko futhi letixuku letikahle tebafundisi lapha basukume nje futhi bendele ilayini lelincane khona ngalapha. Ngulena indlela lesasikwenta ngayo. Angingakwendi loku iminyaka, kodwa ngesikhathi umoya loyingcwele asesekimi ngisanza kubona indlo lethi itendeka nje. Loku bekaselapha futhi lapho ngisakhona futhi lapho baneluqobo lolufanako neligunya lelifanako ngiloko kuphela sitobeka tandla etikwala bagulako futhi libhayibheli lathi babeka tandla etikwala bagulako bayosinza libhayibheli lasho njalo lelo livi laNkulunkulu kumelani lapha bazalwane kumelani lapha futhi nithendele lilayini ngalapha ngitokuma nalabo mnakethu manje uma uphuma nine bantu kulendzawo lena lapho nisaphuma niphume lapho nigege lesakhiwo nibiyele ningene phinze futhi manje ngitocela lomunye ukuthi eme lapha mhlawumbe lo mnakethu lomncane lapha lomncane wota lapha futhi uhlole lama line lawa uma nithanza noma lomunye umfo lo ngema lapha futhi ababide akuthi labashumayeli manje bashumayeli tingceku letigcotshiwe ta Jesu Kristu time nje khona ngalapha nine banakethu labalithandana lapha lovela eJeffersonville labanye lengisebenzisana nabo labavela emabandleni lamancane elithabanekele mnakethu Don Radel impumelelo lenkulu ekukhulekeleni labagulako Don ngabe ukhona lapha na mnakethu Junior Jackson umshumayeli wasemethodist ngisanza kumphaphathisa nje egameni laJesu Kristu wemukela moya longcwele lona lomunye bekangumshumayeli waseChurch of God ngifuna nini bazalwane lokhulekela labagulako lathi abanekele wotani nime kuleli layini nalabazalwane laba loko kulungile akunjalo yini mnakethu loko kukahle akunjalo na impela ya kulungile wota ume lapha ukuphi umnakethu Willard Collins lomunye umshumayeli umshumayeli wasemethodist losanza kwemukela moya longcwele uthi wabhaphathiswa ngitothanza ukuthi ede umfana wakhe lomncane ngalele linye lilanga bekafa ane nemkhuhlane wensinze nadokotela wathi ningamvumeli ngisho aphakamise inhloko yakhe ngalokwenele ukuthi afake lishubhu emlonyeni wakhe ngivela eTucson kuthi ngishumayele timpawu leti sikhombisa kuthi ngesikhathi enda wathatha lolo swane embedweni wase uyaluletha ngalapho kuthi kwathi nje nalungena namoya lwengcwele wathi isho kanje inkosi thatha lolo swane luye ekhaya luphilisiwe lutodlala nemfana wami lomncane nangu lomnakethu eme khona lapha manje umkakhe usekhathi lapha ngiyacabanga Mike uhleti lapha cobo lwakhe kunjalo ukuphi Mickey ukuphi nabo dokotela nangoke imfihlakalo lo dokotela wathi letha baphathi betempilo bagijimisa lomntwana bamngenisa dokotela wahamba futhi wamhlola wenwaya inhloko yakhe wathi akukho ngisho nalinye licashata lako kuye kuyini na Jesu Kristu lo nguye idolo namhlanje phakathi bangani sizathu ngibithe lawa indvotsa babashumayele babafundisi bayindvotsa lebithelwe ukukhulekela labagulako ngalokufanako njengoba nginjalo noma nguyiphi lenye indvotsa futhi ngifuna nathi ukuthi umelusi wenu uneligunya lekwenta lokhu anidzingi ukuthi nilinde ora Roberts noma Jack Jones noma mine noma ngibani lomunye Jesu Kristu usethindzawe ntonke niyamkholwa umelusi wenu ubithelwe kwenta lokhu Uma ungakaze ubhaphathiswe emva kwalomhlangano buta kumelusi wakho lungisa naNkulunkulu uma ungakamemukeli imoya longcwele yani ebandleni lakhe utokuyala ukuthi wendene manje njengoba wendlula khuleka futhi ngifuna umuntu ngamunye ekhathi lapha umuntu ngamunye ngifuna nikhuleke ngifuna nine nje nimashe nendlule kuleli line ngitokuma khona lapha nalesicule lesisendvotsa Ngibeke tandla ethi kwalabantu laba. Nomelusi utokuma lapha futhi abite emalayini. Uthi uma wendlula nale tandla letigcotshiwe, ngitoni khulekela manje. Futhi batoni khulekela. Uthi uma babeka tandla tabo ethi kwenu khumbulani ukuthi niphiliswe nje njengoba bendosinziswa. IBhayibheli lathi phendukani futhi nibhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwesono. Futhi nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele. Leso sethembiso saNkulunkulu utokwenda uma ukukholwa kodwa uma ungakukholwa ngeke kusebenze futhi wathi leti bonakaliso leti kuyobalandzela labakholwako uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza sekwendiwe uma babeka tandla tabo ethi kwakho uma ukukholwa niyakukholwa na uyakholwa kusihlwa kuthi ubone lokuphatheka kwimpela nje njengoba leyo ndluzele lengimake beyingakuveta kubona Jesu Kristu athi bonakalisa yena emkhatsini wethu na Uma nikholwa ukuthi ulapha tsanini amen ngako ke nangu ke lapha asikhothamise inhloko yethu manje manje nangu umkhuleko wami ngani ngenhlitiyo yami yonke Baba losezulwini ngiyakuthanda ukuphila kwami ungemathemba ami uNkulunkulu wami inkosi yami umphilisi wami, umgcini timali wami. Akusiko lokho kuphela, kodwa ngivakalisa imizwa yawo wonke umKristu lokholwako ekhatsi lapha. Ngiloko longiko. Naku kume indvodza, labanye babo beme lapha cobo lwabo bagula. Ngiyathi ukuthi bangiwo, ngibone umoya wakho ulenga etikwabo emizuzwaneni lembalwa leyendlulile. Ngathi labo bashumayeli labagulako, kodwa inhlitiyo yabo ivela libandla labo. Labantu bashiya yabo indzawo kuma lapha elayinini lalabakhulekelwako ngikukhulekela timvutabo uNkulunkulu busisa leyo ndvotsa busisa ngamunye wabo njengoba sime lapha njengalomelele wena kusihlwa wale liciniso liciniso leBhayibheli kwangathi ngamunye wale ndvotsa angagcotshwa kakhulu namoya loyingcwele uto uma babeka tandla tabo etikwa labantu kuthi kube khona ukukholwa lokunjalo lokushaya lo muntu baze bemukele sipho lesinikedwe nguNkulunkulu sekuphilisa lo bethembise sona Nkosi. Futhi kwangathi ngamunye angeta kuthi agcwale kakhulu kulangatelela ukuthi batokwathi ukuthi bendlula ngaphansi kwesithunzi sesiphambano lapho ingathi yaJesu Kristu ibuyisana khona ngekuvuma kwabo nebukhona bakhe lobukhulu bebukhosi lapha bukanye nathi ke manje nobufakazelako ukuthi akafi uvukile kulabafile futhi uphila emkhathini wethu khona ke tinhlitiyo tethu titovutha njengoba siya emakhaya ethu lehlukene kusihlwa sithi tinhlitiyo tethu betingavuthini ngekhathi kwethu lapho asakhuluma kithi endleleni na ngicela ukuthi emandla akho atoniketa kukhola lokunjalo kulemizuzu lembalwa lenanzelako kulabantu laba labagulako ukuthi akunaba khona umuntu lobutsakathaka emkhatsini wethu ngiphonsela insaya wonke develi lobophela abantu laba etikweligunya lelivi laNkulunkulu nebukhona baJesu Kristu lowachitha ingati yakhe kwenta lonke livi libe nguleli phathekako kuwo wonke umuntu loyokholwa Satane wehluliwe sikhathi sakho sesedude suka kulabantu laba egameni laJesu Kristu phuma kubo sinyakatisa sendo saNkulunkulu ngekubeka tandla etikwa labagulayo futhi batowelulama Samuel hlabela leli sikholwa kuphela sicale line lalaba khulekelwa wonke umuntu emkhulekweni manje wonke umuntu umkhuleko
believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe.
Babe losezulwini egameni lenkosi Jesu kwangathi lokhu lokuchumana lokhu netandla talabanye banakethu labashumayelako kuthi livi laNkulunkulu siphe kuthi emandla lavusa Kristu kulabafile kuthi wamgcina anathi kuleminyaka lethi nkulungwane letimbili kwangathi angabopha imiphefumulo phakathi futhi kwangathi lingaphilisa kugula emkhathini wethu. Futhi kwangathi ligama la Jesu Kristu namaduku nalamaphasela kwangathi emandla aNkulunkulu angaphumula kuwo ngeligama la Jesu Kristu. Amen. Manje akuthi lonke libandla lelikholwa ngenhliziyo yenu yonke kuthi Jesu Kristu ukwendile utogcina livi lakhe. Uma aligcina livi lakhe iminyaka lethi nkulungwane letimbili futhi wathi lokhu kwakutho kwenteka esikhathini sekugcina futhi naku kwenteka kuyoligcina livi lakhe lelathi uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza. Niyakukholwa na? Niyakwemukela na? Kona-ke asiphakamise tandla tethu kanye kanye futhi sinike uNkulunkulu uthumo.